Thank you, Bernie.
I believe it was said by
David. Feeling, kwela ukuthi kwashiyo kuDavide ngajabula lapho bethi kimi masiyendlini yenkosi kukhona ukuthize nje ngosonto esikole ukuthi ezinye izingxenye zenkonzo ezingenakho noma ngasiphi esinye isikhathi osukwini sisanda kuvuka ekuphumuleni okuhle kwasebusuku futhi sizizwa nje sihlukile futhi uhlumelelisekile futhi ulungele usuku. Manje siyakonda ukuthi izolo busuku sibuze abantu uma bebenebandla lokwabo abebe yakulo ngenkathi bevakasha noma ngikonde amalunga ajwayelekile amabandla ukuthi bafanele baye ebandleni okungelabo uqobo namhlanje kuseni. Isizathu thina njengoba singakhethi hlelo asithandi nje ukuthatha abantu emabandleni abo uqobo. Futhi kade ngisolwa izikhathi eziningi ngokusola amanye amabandla. Lokho yiphutha. Angiwasoli amanye amabandla. Ngisola izikhathi eziningi izinto abazithethelelayo. Kodwa impela angilisoli ibandla. Kodwa izikhathi eziningi uma befundisa izinto eziphambene nemibhalo, khona-ke ngiyakusola lokho. Futhi khona-ke uma benza izinto eziyisono futhi bayakuvumela ukuthi kwenziwe emabandleni abo, ngiyakusola lokho. Kodwa ungalokothi njengoba nje kwashiwo nginabangane abaningi beKatolika abahlezi lapha futhi angikaze ngisole abantu beKatolika, ngisole imfundiso yebandla leKatolika ngoba angikholwa ukuthi ingokombhalo. Futhi akungaphezu kokuba ngibasole kunoma ngenza ngamaningi amahlelo obuProthestani ngoba ngicabanga ukuthi kungokombhalo. Futhi ngibophezelekile ukumela lokho kuyiqiniso. Niyabo, niyazi uNkulunkulu uzokuthakasela uma nizokwethembeka nibe qotho nje. Niyazi izikhathi eziningi indoda efuna unkosikazi, indoda yangempela enendoda ngemuva kwayo ayifuni nhlobo intombazane enhle kakhulu ebusweni noma kanjalo njalo. Iyazi ukuthi lokho kuzolahleka ngolunye lwalezi zinsuku. Niyabo, ifuna owesifazane ongowesifazane ngokobuntu, owesifazane wangoqobo. Futhi uma ethembekile futhi engowesifazane wangoqobo, leyo ndoda izomthakasela. Angenendaba ukuthi ungumfo omubi kangakanani nokuthi ugijima kangakanani ezungeza nabesifazane ababi, ayikho indoda embi ezweni kodwa eyothakasela owesifazane ozomela lokho ngempela owesifazane afanele abe yikho. Kunjalo ngoba iyakuthakasela lokho. Futhi yileyo ndlela yokungayo ngokushumayela izwi. Uma indoda iyomanga kulokho nje ekukholwayo, manje hayi, niyakhumbula uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. Futhi uma uzomanga kulokho okukholwayo ngempela ukuthi kuyiqiniso, wena-ke ungaba nakho ukukholwa kulokho okhuluma ngakho. Nginabangane abathi ababe babili lapha, umfowethu Charlie Cox ngiyabona ihlezi phandle lapho, futhi amaviki ambalwa edlule kade ngisezansi eKentucky naye sizingela izimbejeje lapho ngitshele khona ukuphumula. Umfowethu Banks Wood futhi manje thina siziqeqesha ngezibhamu zethu ezinkulu, ngifanele ngibe nesami siphelele kakhulu ukuthi sizoshayela isipikilana emayadini engamashumi amahlanu noma angeke ngizingele nje. Niyabo, ilokho kuphela. Akusiza ngani ukushayela isipikilana nani yabo, ngoba uma udubula ingwejeje futhi udubula ikhanda nekhanda layo mhlawumbe lilikhulu kangako ukuzungeza noma kuphi ngaphakathi eqenjini le yintshi uzolunga. Niyabo, noma kuphi phakathi lapho noma yimuphi walabo bafana uthi kulungile ngishayile ingwejeje, bayaqhubeka futhi bathole ingwejeje. Kodwa kimina kuzofanele kube nje ngokuphelele, kuzofanele kushaya isipikilana angeke kugeje ikote yeyintshi, kuzofanele kushaye isipikilane singaphansi noma ngivele ngithole ukwethuka wonke nokuphatheka kabi. Futhi ngangizihlalele phansi ngelikilanga emahlathini futhi ngangithi, Nkosi, kungani ngingongahlahlile khanda kangaka na? Kungani ungenza ngibe ngongahlahlile khanda kanjena na? Ngathi manje lapho umfowethu Banks wahamba wayozingela ngesibhamu sakhe esikhulu futhi wasidonsa, wasiphakamisa ukuba akudubule phakathi ngesikhathi ngezibukisi zesibonisa kude futhi nje kanye ngesikhashana uyo eyodwa izophuma ngoba uma izinhlamvu ezilayishiwe zasefactory zizokwenza lokho noma kanjani ngoba unophawuda omningana nophawuda ongaphansi kancane kodwa bekuyoshaya nje kuncanyana kusuke noma iyinti noma amabili uFourty Banks uthi wo kulungile shayiwe jeje kulungile akumkhathazi uCharlie ngendlela efanayo kodwa ngiyesami sifanele sishaye isipikilana khona ngqo phakathi noma kungiphatha kabi ngathi sengiphenduka ongahlahlile ekhanda ojwayelekile futhi khona ke ngiqala ukubuka emuva futhi ngithola impilo yami injalo lokho ukwakheka kwami futhi ngicabanga awungani wangenza kanjalo na ungenza ngisho ngikhuliswe yimizwa uma kuhamba kusuke kancenyana nje ngaleyo ndlela noma leyo ndlela futhi le ndlela inkosi eyakwembula ngayo kimi ngihlezi phansi lapho phezulu eGlatton Hollow noma ngabe kwakukuphi sizingela lokho ngikhole ukuthi kubizwe ngokuthi iDutton kodwa izingwejeje zidla ngokukhulu kushesha ngikubiza ngokuthi iGlatton
So
ngakho ke ba phezulu kule ndawo ngacabanga yilokhoko bengingeke ngisho ngikufundise ukuthi kwakukhona isihogo ngaze ngaba neqiniso ngakho niyabo ngakho ke uma umbhalo ubikezele ukuphilisa ngokukaNkulunkulu futhi lapha kubukeka kanjena nakanjalo uma umbhalo uthi uyise indodana nomoya ongcwele njengokungathi kukhona onkulunkulu abathathu futhi lapho ngiyabona ukuthi kukhona oyedwa futhi manje ngizokwenza kanjani ngokuhlofuza nje mayelana nomunye umuntu lokho abakushoyo ngakho ukuthathe kanjalo na Uma iBhayibheli likhuluma ngokumiselwa ngaphambili nomusa futhi lapha linemisebenzi futhi lapha linomusa futhi angeke ngikushumayele kanjalo ngizofanele ngikuxazulule lokho futhi ngedlule futhi ngedlule futhi ngedlule eBhayibhelini kuze ngokuphelele kushayele izipikilana niyabo kuze kuthi ngempela kuphume ngokuphelele ngemibhalo Kona ke lapho ngima ngingaba nakho ngempela ukukholwa kulokho engikwenzayo niyabo ngazi ukuthi lokho enikushumayelayo yiqiniso niyabo futhi kona ke uma noma ubani ephikisana nalo usuvele usufundisise ngokwenele uze wazi ngempela akushoyo ukuthi amise kuphi niyabo khona lapha niyabo futhi kungaleyo ndlela uNkulunkulu senza ngezingindlela ezahlukene ukuthi kalula nje singavele lokho kwenza izwe ngaleyo ndlela kodwa yilokho okungenza ngikuliswe imizwa uhlobo lomuntu olunokuphatheka kabi kuzofanele nje kube kahle
I'm so glad today this morning to say
futhi ngijabule kakhulu kulobo busuku namuhla kulokhu kusa ukusho ukuthi ngiyazi ukuthi iNkosi uJesu ayifile iyaphila futhi khona kakhulu khona lapha manje njengoba yayinjalo noma ngasiphi isikhathi ezweni eGalile noma kuyiphi enye indawo ingephilayo evukile indodana esezindaweni zonke kaNkulunkulu ophilayo Lokho yefuthi uma bengingeke uma bengifundise umbhalo kaNkuluNkulu othile womlando ukuthi bengingaqinisekile ukuthi ube khona khona lapha bengizothideka kakhulu bekungangenza ngikuliswe yimizwa kakhulu bengingeke ngazi ukuthi ngangenzani niyabo futhi bengingeke ngazi ukuthi ngibatshele kuphi abantu awu manje uzokwenza lokhu noma uzokwenza lokho angeke ngikutshele angazi kodwa uma wazi ukuthi akwethembisa uyokwenza futhi umbonile kwenza khona ke uyazi lapho umi khona niyabo futhi ubone ukuthi uNkulunkulu emacebweni akhe amakhulu wayazi nje ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi wonke umuntu impela nje abe into ethize ngoba uzobasebenzisela leyo nhloso ulizwile lelo ninikazi lincane phezulu lapha esikhashaneni ezedlule na uNkosikazi as a striker ecula ngaphandle kwezinsimbi ube nohlobo luthile lo ndincane abefutha ngayo ukuthola ishuni yakhe ukhiye wakhe wakhe noma ngabe ukubiza ngani futhi bengama futhi acilenga lelo phimbo liphansi ngempela futhi liphakamise ukuthi shipa hoyi manje nifanele ningizwe ngizama lelo ngesinye isikhathi bekungesabiza kodwa niyabonga uNkulunkulu wayazi nje ukuthi angamenza kanjani lowo wesifazane ukuze ezokwenza lokho futhi yileyo ndlela zonke zenziwe ngokwehlukana uma nje besiyothola indawo yethu kuKristu futhi sihlale lapho futhi simkhonze ngibona intombazanyana ehleli lapha kulokhu kuza esihlalweni esinamasondo mayibusise inhliziyo yakhe encane yini ekukhubazile sithandwa na umsipha idis oh angikwazi ukusho lelo gama uma ngiqala ukuqina kwemisipha noma ngabe yini ngabe kuyilokho yini sithandwa ukukwenze wakhubazeka noma uvendle na uvendle uyazi uJesu uyawaphulukisa amantombazanyana akawaphulukisi na uyintombazanyana enhle kakhulu futhi ngiyakholwa uJesu uzokuvumela usinde uzele busuku lawo amantombazane amancane amabili abehlezi lapha naleso sifo okungekho ngisho noyedwa umuntu osaziyo ezweni ukuthi siyini iminwe yawo emincane inciphile nezinyawo zawo ezincane zinciphile amantombazanyana amabili amahle futhi kwenzekile ngazi umama wabo nogogo wabo futhi ngizizwele nje ngiholeleka kuba ngimsole lo develi obeyohlupha lezo zinto ezincane zihle zilapho khona lapho futhi kade esezihlalweni ezinamasondo angazi ukuthi isikhathi eside kangakanani futhi izolo busuku izindaba zifikeza sabalala ngaphezu komuqa amantombazanyana avukile ayahamba hamba niyakubona lokho ukuthi inkosi uNkulunkulu ibe nomusa kakhulu kuwo Oh, yinhle kakhulu kithi sifanele siyithakasele kakhulu khona ke bengicabanga izolo ebusuku nje emuva kokuba sengiye ekhaya futhi ngicambalele imizuzu yembalwa bengicabanga ngokuthi lapho umphefumulo usuphumile kumuntu kuyini na ngubuyela bakhe obungaphakathi obuphumile akafile usaphile niyabo uyaphila engwena phakade Kuthi abathendiwe bethu asebedlule ngale yakwaleli veli usesemzimbeni esingawazi ukuthi uyini akwembuliwe kunezigaba ezintathu zayo yonke into kukhona isigaba somzimbo ofayo umzimbo ongafiyo nomzimba okhazimulisiweyo niyabo njengezinye nje izinto njengo yise indodana nomoya ongcwele kuhamba ngomgudu wodwa futhi emithathu yenza owodwa Ngokulungisiswa kungceliswa umpapathizo kamoya ongcwele emgudwini kwenza owodwa kona ke futhi umphefumulo umzimba nomoya kwenza owodwa futhi uhamba ngamthathu futhi okuthathu ngokukodwa futhi thatha ucezu lwengilazi olunemicijo emithathu ulubeke langeni luzobonakalisa imibala nokho imibala eyisikhombisa izokwehlela kowodwa futhi uthatha ukubomvu bese ubuka ngokubomvu kokubomvu kangako wazi ukuthi kuzobambala muni Umhlophe ehe akumangalisi lokho na lokho okubomvu ngokubomvu kubukeka kumhlophe okubomvu uPaul okuhlengwa futhi uma wena uNkulunkulu ebuka izono zakho ezibomvu ngegazi libomvu lendodana yakhe eyigugu zimhlophe ngakho ke kodwa yena uzofanele abuke ngegazi uma kungenjalo ziyisono ngakho ke sifanele sibe ngaphansi kwegazi And when the soul leaves Ujela pomphefumulo shiya umzimba uthatha uhambo lwawo oluya endaweni yokuphumula emzimbeni osesimweni nokubumbeka kwalomzimba kodwa akusilo lohlobo lomzimba Ngihlangana nabathandiweyo bakho ubungeke baxhawule ubungakhuluma nabo ubungababuka babukeka njengoba bebukeka lapha Isizathu ngenkathi uPetru noJohane noJakobe bebone uMose noElia babaqonda entabeni yokuguqula isimo kodwa ngumzimba Kodwa khona ke ngenkathi lo mzimba uhlobo lomzimba wasezulwini ngenkathi ubuyele emuva emhlabeni ukucosha into owake wahlala kuyo futhi khona ke uba umzimba okhazimulisiweyo futhi lo mzimba yiwo ozobona inkosi uJesu emzimbeni wakhe ovukileyo akukabonakali siyoba yikho kwasho uPawulu kodwa siyazi siyoba nomzimba onjengomzimba wakhe uqobo okhazimulayo ngokuba siyakumbona njengoba enjalo futhi zonke lezi zandla ezindala ezinemibimbi nezicubu eziyethile zonke ziyoshabalala zingene ebuhleni obukhulu bobusha nina makhehla nezelikazi khumbulani nina lokhu yilokho lolo uPawulu kuwa ukuguga kwakho kodwa ovukweni angeke babe nolulodwa uPawulu noma yini yesono kodwa kungani uNkulunkulu ekwenza njengoba enza na wakuletha onyakeni othize ngenkathi wawuthi awube neminyaka engamashumi amabili nambili amashumi amabili nantathu ubudala wawuko kwakho okwedlula konke wawudla ukudla futhi uyake kuqina futhi unempilo futhi wawubukeka ngumuntu onamandla kanjani kodwa-ke emva kwalokho uba ngoshwabanayo niyabo ukufa kuyangena kodwa ovukweni konke ukuguga kuyosulwa kusuke ngiyabuka lapha kumshumayeli omdadlana nomkakhe basemashumini ayizishiyagalombili abo ngiqakele umfowethu nodadewethu kid leshumayela ivangeli mhlawumpe ngingakazalwa futhi sengiyindoda endala futhi ngiyababona behlezi lapha bebukeka benokuthula izithandane ezimbili ezindadlana futhi ngiyacabanga nje ukuthi ovukweni bayobukeka kanjani leyo mibimbi emidala nezandla ezikhathazelayo izandla zokuthuthumela nedumbe nezinwele ezimpunga ziyoshabalala zingene ebuhleni obukhulu bobusha kuyakhokhela ngempela ukukhonza inkosi ngempela kuyakwenza siyombona ngelinye ilanga angazi noma uRozela Griffin ukhona ngingathanda ukumthola ukuba asho izwi ohlulwa uphuzo omncane osanda kuphiliswa nje lapha eminyakeni embalwa edlule futhi lokho kungahle kusize omunye ohlulwa uphuzo olapha udingeke ukuba aye ekhaya kulokho kusekulungile udaba olumangalisayo ngicabangile izolo ebusuku ukuthi bengifanele ngibe naye asho ukuthize bengiyokwenza ukube bengazile ukuthi bezohamba kulokho kusa ziningi izinto engithanda nje ukuba bafo bethabenakele bazizwe manje ngabe khona lapha ozobhaphathizwa namhlanje kuseni emanzini na asibone uyedwa ababili abathathu abane abayisihlanu abayisithupha cishe bayizithupha noma bayisikho bese lapha abazobhaphathizwa futhi inkonzo yomphaphathizo izolandela lesi sifundo sika Santa Sikole manje igumbi lika Santa Sikole likadade wethu yanold okwabantwanyana bakhe abancane linqanyuliwe futhi nje sizovele uma uthanda dade wethu yanold sizodingeka cishe impela ukuba sikuhlehlise lokho kuze kube usuku olulandelayo ngoba asinalo igumbi lesikole futhi ngizofunda umbhalo othize lapha emizuzwini embalwa ngenzele abantwana abancane futhi lokho okuzobanika kuthize ukuba bacabange ngakho futhi bese kuthi-ke ngesonto elizayo nizoqhubeka nezinkonzo zenu ezijwayelekile nosonto esikole manje sifuna ukusho nansi enye into engifuna ukuyisho namhlanje kuseni ngibatshelile ukuthi bangakwenzi lokhu kodwa bakwenzile noma kanjani niyabo lokho bekungumnikelo izolo busuku oza kimi niyabo umnikelo ngibatshelile ukuthi bangakwenzi lokho niyabo futhi bona kodwa bakwenzile noma kanjani futhi lapho angikwazanga waze uBilly wangitshela ukuthi umfowethu uDoc ulethile kuye ngale endlini yakhe futhi angikaze ngiyubale kwamanje kodwa ngiyakholwa ukuthi kubikiwe ukuthi bekukhona cishe amakhulu amathathu noma ngaphezudlwana kwamakhulu amathathu ngabe lokho uyakhumbula Doc ubuyini na bekuyini lokho umfowethu na amakhulu amathathu namashumi amabili nane ishumi nambili ngiyabonga kini kakhulu manje kade ngingekho emsebenzini sikale side niyakwazi lokho futhi unobhala wami khona noma abanye babo lapha namhlanje kuseni uyazi ukuthi izindleko zami kungakhathaleki ukuthi ngikuphi kodwa lapha ekhaya zingidla ngaphezu kwamadola ayikhulu ngosuku zamahhovisi ami nezinto ukusiza ngamaduku nezinto emhlabeni jikelele ezindlekweni futhi ukuthi ngifuna ukusho lokhu ukunikuthaza nenabantu lapha lokho ngokwenani labantu lo ngumnikelo omkhulu kunayo yonke ngake ngawemukela empilweni yami. Ngiyaqonda ukuthi lokho bekungaba inani cishe idola uphisi ngokulingana na futhi kaningi noma yiniphi iminikelo ngaphandle emsebenzini uyolingana cishe amasenti angamashumi amabili nambili noma amashumi amabili nanhlanu umuntu ngamunye, kodwa lokhu bekulingana nedola ngomuntu. Isizathu ngiyazi ukuthi angeke ungene lapha abayithathi iminikelo ngaphandle, futhi angeke uminyanise kule ndawo encane ngapha cishe abantu abangamakhulu amathathu. Ngiyangabaza niyazi ukuthi ithabenekele lihlalisa ngaki futhi nevel na cishe abantu abangamakhulu amathathu. Ngakho-ke niyabo lokho kucishe kube idola uphisi.
God knows how I
appreciate
you.
Ngiyanibonga ngakho nange uma abanye babo kungenzeka bahambe ngaphambi kobusuku, ngoba futhi ngenkathi ngiya ekhaya izolo busuku ngihlezi egosini bekuyibhokisi elincane kanje futhi bekuyisixheke sikajeli. Ngiyakholwa leso sivele kumuntu othize. Ngiyazi ngiyawuthanda nje ujeli futhi ngiyakuthakasela lokho. Futhi udade lapha kungcono ngingalibizi igama lakhe, ungumngane wesifuba emndenini wethu, futhi ushiye isipho sothando ezansi kwamama esami nobili. Awazi dade wethu ukuthi ngikuthakasela kanjani lokho, nokuthi yisiphi isikhathi esingena ngaso. Futhi izinto eziningi kakhulu niyaqonda, futhi ngineqiniso ukuthi yena uyaqonda, futhi ngakho nje ngiyethemba ukuthi uzonibuzisa ngamunye wenu ngokuchichima ngokwedlulele. Ngifisa sengathi ngabe bekunjalo ukuze ngizoya ekhaya nomunye wenu futhi ngihlale nani sikhashana futhi ngixoxe nani. Ngiyathanda ukwenza lokho, kodwa niyazi ukuthi kukanjani ngokuqhubekayo nje kusemnyakazweni. Sizofanele sihambe ngokushesha kusobala khona emva kwenkonzo kulobo busuku. Inkosi Thanda, ngizoshiya isifundazwe ngokushesha nje uma inkonzo ivalwa. Ngizofanele ngiphume lapha ngaphambi kwehora leshumi nambili ngqo. Nginesikhathi esinqunyelwe kubonana ngehora leshumi nambili ngqo futhi ngigcwele kule ntambama. Futhi ngiyazi ukuthi kuyini kuhlala njalo kusohambweni ngaso sonke isikhathi. Abantu bayagula bayafa, futhi izikhathi eziningi ngingena endaweni futhi ngivele ngime lapho bese omunye umuntu angene athi uyangazi mfuthu Branham na qhabo angikwazi ngani ngangilele sibethele ngifake kathi ufika ngikhulekela inkosi ngiphilisile. Ngangiyimpumputhe ngikathi uhlangana nami esitaladini ngalolo suku ukubona kuyafika nabo, futhi angikaze ngazi ukuthi kuyini, kodwa ngicabanga lo mcabango wodwa onesibusiso mfuthu again ukuthi ngolunye usuku lapho sengishumayele intshumelo yami yokugcina sengikhuleke kele umuntu wokugcina inkosi efuna ngimkhulekele bese ngiya ekhaya. Futhi ngalokho kusa kovuko yekalo losuku kuyoba yilo injabulo lapho ngingama lapho indlovukazi yaseningizimi iyakukhuphuka. Ngiyakubona ukuthonya eyayinakho, ngiyayibona ikhuphuka lapho Billy Graham ukuthonya enakho, Warren Roberts nabo bonke, uSenki, uFini, uMoody, uCalvin, uKnox kanjalo.
Then I'll see my group come up.
Kodwa ngizobona iqembu lami likhuphuka. Lokho kuyoba injabulo, lokho kuyoba ngumqhele wami kunjalo, futhi ngomusa kaNkulunkulu ngethemba ukuba nezigidi eziningana lapho. Futhi manje ngizofanele ngiye phesheya kwezilwandle ngokushesha impela. Futhi manje ngokwazi kwami khona ngo emihlanganweni yethu qobo, cabangani nje ngakho, ngisemiphefumulweni yami eyisigidi sesibili, ngiyizuzela uKristu, futhi ngiyethemba ukuthi ngibone abaningi izigidi eziningi. Manje inkonzo yebhaphathizo, futhi manje izikhathi ezinqunyelwe ukubonana nezinto, futhi manje lokhu kuyaqhubeka emva komhlangano. Uma nganoma yisiphi isikhathi ubuyela ingxoxiswano yangasese noma okunye nokunye, shayela umphatheli nje umfowethu Messi yalapha. Sifanele sibe nohlobo oluthile lokuhleleka esifanele sibe nalo, siyakwazi lokho. Futhi umfowethu Messi uzibhala phansi, uyazibhala lapho zifika, futhi kuthi nje ngingaphelelwa izikhathi izikhathi zokunqunyelwa ukubonana zonke ziyaphela ngi lapho ngingena ngiyambiza enyuke futhi ngimtshele sengiqedile ngalelo qembu nginike iqembu elisha futhi ngisuke ngihambe futhi niyabo kona ke konke kusebenza ngaphandle kwalelo ofisi futhi uyazi nje ukuthi angabahlela kanjani ukuze akwazi ukungenisa ngamunye ongangena niyabo ngakho ke sijabule kakhulu kuba naleli hofisi elincane lisebenza ngendlela ilenza ngayo ngakho ke lokho nje yibhakla 2-1519 nje futhi lokho noma uma ushayela Jeffersonville vele ushayele mina futhi bazophendula lapho kulelo hofisi futhi ngiyabonga ngomusa kakhulu manje ake ngaphambi nje kokuba sivule izwi lakhe libusisiwe futhi khumbulani masinyane emva kokuba le nkonzo siphelile nenkonzo yombhaphathizo uBhili uzoba lapha ukunikezela ngamakhadi omkhuleko alobu usuku manje kulobu busuku njengoba kungubusuku besonto isonto ebusuku iningi labantu basemadolobheni bazophuma baye emabandleni angawabo nangase Louisville nangazonke bazoba sibabandleni abo qobo kodwa kakhulu kuzoba ngabangaphandle ngakho ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe singamisa umugqa omkhulu omkhuleko kulobu busuku futhi sibakhulekele bonke ngiyethemba ukuthi sizokwenza sinamakhadi omkhuleko ambadlwana akheshiwe ngiyacabanga ngezolo busuku emva kwaizolo ebusuku ngizwe nje sengathi bengizothatha enye yalezo indiza yoyedwa niyazi sikhuluma ngazo ukubona nje kuleli tabenakele lidadlana futhi izandla ziphakangisiwe nginomfanyana lapha ungumfana ogcwele nje uJoseph omncane uneminyaka cishe emithathu ubudala futhi lapho bonke babememeza uma enga kumanga khona lapho waphuma phakathi kwesikala sezihlalo futhi waphonsa izandla phezulu futhi uqala kumemeza nokudumisa inkosi khona phandle phakathi nezihlalo laphaya futhi ngiyacabanga kulokhu kuso ongene kukho nodade wabo omncane futhi umluma engalweni ngakho ke ngimtshelile ukuthi kumemeza kwakhe angeke komsiza kangako inqobo nje uma eziphathe kanjalo labo bafo abancane bangasondela ngempela eduze kwakho angeke bakwenze na awu usobala obekuyikho ubone nje bonke bekwenza futhi wacabanga ukuthi yilokho afanele akwenze naye futhi mhlawumbe elandela emuva kwethu indlela ebesenza ngayo
We got his word laying open here. Now let's just speak.
Manje sinezwi lakhe livuliwe lapha. Manje asikhulume naye ngalo. Manje nje uNkulunkulu othandekayo njengoba siza kuwe manje nje ngenhlelo yokuzithoba ngokuthula ngokuzotha nangokukholwa. Sikholwa ukuthi uyezwa futhi uzophendula umkhuleko.
Because we come in that all-sufficient name of our Son, the Lord Jesus.
Ngoba sizanga lelo gama elanele konke lendodana yakho inkosi uJesu ongena kuphosisa futhi owanikeza isithembiso sokuthi uma nicela ubaba noma yini igameni lami ngizolwenza.
Then we know that we will receive just what we ask for.
Kodwa ke siyazi ukuthi sizokwemukela nje sikucelayo ngokuba siza ngegama lakhe ngokuba sinalo elinye igama esingasondela kuwe ngalo omkhulu uJehova uNkulunkulu namandla.
And we come in his grace not confessing that we
futhi siza ngomusa wakhe singavumi ukuthi sifanele noma yini kodwa ngoba yena usenzele inhlawulo kulokho yena wasifela
and he atoned for our sins and we feel
ukuthi sihlawulele izono zethu futhi sizwa ukuthi singama silungisisiwe emehlweni akho ngokufa kwakhe lokho ukukholwa kwethu futhi asiceli lutho lungaba okubi kodwa lokho bekungaba kuhle kithina sonke.
Therefore, Lord God,
ngakho ke Nkosi uNkulunkulu khuluma kithi ngezwi lakho futhi khuluma kithi kulelo phimbo ukuthi sizoqonda ukuthi sizokwazi nje ukuthi singaba kanjani abesilisa nabesifazana abangcono abafana namantombazane
knowing that the great
Sazi ukuthi isango elikhulu ngaleyo kufeni ukuthi ngaso sonke isikhathi inhliziyo yethu ishaya sithole ukushaya kukodwa ngokusondela kulelo sango kungukuthi kulo sonke siya kungena kulo.
And then knowing that after we are in there,
futhi khona ke sazi ukuthi emva kokuba sesiphakathi lapho akusekho nelilodwa ethuba futhi ukuthi sike senze ukubuyisana, akusekho futhi ukuthi singabuye sibe naleli thuba esinalo khona manje.
And not knowing just when we shall cross that
line. Singazi ukuthi siyawuqeda nini lo muqa wo uNkulunkulu woza kithi masinyane futhi usilethe emizweni yethu esifanele sibe nayo futhi sazi ukuthi sisondela kanjani kuwe nokuletha udaba lethu phambi kwakho futhi sicela umusa sibe khona Nkosi.
We are a needy people. We are sheep.
Singabantu abadingayo siyizimvu sibiza umelusi wezimvu ozosihola kuyo yonke impilo nasezantsi sedlule esigodini sethunzile kufa.
As David of old said, I'll not fear.
Njengo David wasendulo washo angikwesaba uma ngifika kuleyo ndawo ngoba umelusi wezimvu uzongihola ngqonge edlulise kuleyo ndawo kuze kuthi izinyawo zethu ziphumule ngokuqinile kulolo gulu khazimulayo lapho ukuguga nokugula nosizi nokufa kuyakubaleka kusuke kithi futhi siyakukhululeka lapho kuze kube phakade.
Speak, Lord, this little bright-eyed darling of someone sitting here before me.
Kuluma Nkosi lesi sithando sincane sinamehla khanyayo somuntu othile sihlezi lapha phambi kwami kulesi sihlale sinamasondo angikwazi nje ukususa amehlo ami kuse namuhla sikhubazekile sonke ngalolu vendle lokho omubi akwenzile kuso wo uNkulunkulu letha ukukhululwa kuleso sithando esincane siphe khona Nkosi.
Not only to her, but to others.
Hayi kuyena kuphela kodwa kwabanye lapha abalindile makuthi umoya wakho ngcwele ubaphakamisele phezulu kakhulu kulokhu kusa ukuthi bazodlula konke ukuthuthumela kokungabaza nawo wonke umthwali wesono ukuthi umoya wakho ongcwele ungahamba phezulu kwabo futhi ubaphulukise.
Grant these things, Lord. Or we ask these
Sipelezi zinto Nkosi ngokuba sicela lezi zibusiso ngenkazimulo yakho egameni lendodana uJesu Kristu. Amen.
Now I have chosen
manje ngikethe kube indikimba kulokhu kusa futhi nina bafo abancane ngithethileleni ngokuthatha isikhathi sonke nabadala futhi ikilasi lenu alikho lapha ukuba libe yilokhu kulokhu kusa kodwa ngifuna nizwe futhi lokho engifuna ukukufunda.
And I want to read this morning out of 1 Samuel.
Futhi ngifuna ukufunda namhlanje kuseni kuSamuel uqale esahluko sesithathu futhi ngifuna ukuthatha kube indikimba izwani iphimbo lakhe lokho kuzokwenzela amantombazane amancane namantombazane amakhulu nabafana abancane nabafana abakhulu bonke kubule indikimba izwani iphimbo lakhe.
Now to you that's turning in the scriptures to 1 Samuel, the 3rd chapter.
Manje nileniphenya imibhalo kuSamuel okuqala esahloko sesithathu kufundeka kanjena emavesini ayishumi okuqala.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Umntwana Samuel wayikhonza inkosi phambi kuka Eli. Izwi lenkosi lalingavamile ngalezo zinsuku nombono wawuyivela kancane.
Oh, how I would like to dwell.
Oh, ngingathanda kanjani ukuhlala lapho umzuzu mhlawumbe ngesinye isikhathi kuyangishaya nje ake ngiphinde ngikufunde futhi lelo vesi.
I am the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word
umntwana uSamuel wayikhonza inkosi phambi kuka Eli. Izwi lenkosi lalingavamile ngalezo zinsuku ngokuba nombono wawuyimvela kancane.
See what a vision is then?
Niyabona ukuthi umbono yini khona ke na izwi liqondile lenkosi niyabo futhi izwi lenkosi lalenqabile.
And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim that he
wathi ngaleso sikhathi lapho elelele endaweni yakhe amehlo akhe aqala ukufiphala waze akangaba nakho ukubona isibani sikaNkulunkulu sasingakacimi ethempelini lenkosi lapho kwakukhona umphongolo kaNkulunkulu uSamueli walala phansi inkosi yambiza uSamueli futhi waphendula ngilapha.
And he ran to Eli and said, Here am I, for thou callest me.
Wakijimela ku-Eli wathi ngilapha njengokuba ungibizile wathi angikubizanga buya ulale wahamba walala.
And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and
inkosi, inkosi yaphinda yambiza uSamueli. USamueli wavuka waya ku-Eli wathi lapha mina ngilapha njengokuba ungibizile wathi angikubizanga ndodana yami buya ulale.
Now Samuel did not yet know.
Ngeba uSamueli wayengakayazi inkosi nezwi lenkosi lalingakambulelwa kuye.
And the Lord called Samuel again the third time.
Inkosi yambiza uSamueli ngokwesithathu wavuka waya ku-Eli wathi ngilapha njengokuba ungibizile. U-Eli wayeseqonda ukuthi inkosi yayimbizile umntwana.
Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be if
U-Eli wathi kuSamueli, hamba ulale, kuyakuthi uma ekubiza usho ukuthi khuluma nkosi ngokuba inceku yakho iyezwa. Wayesehamba uSamueli walala endaweni yakhe.
And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel.
Inkosi yafika yama yambiza njengakwezinye izikhathi Samueli Samueli futhi Samueli wathi khuluma ngokuba inceku yakho iyezwa.
The voice of God, hearing his voice in that day was a rare.
Iphimbo likaNkulunkulu ukuzwa iphimbo lakhe ngalolo suku kwakuyinto eyivela kancane niyabona kwakungekho mbono osobala futhi kwakuyinto eyivela kancane iphimbo likaNkulunkulu langempela ngoba abantu babesukile.
A church in that day that just didn't follow the commandments of the Lord.
Babe nebandla ngalolo suku elalingayilandeli imiyalelo yenkosi. Babe nomfundisi ogama lingu-Eli futhi wayesukile kuNkulunkulu ngokufundisa nje iziyalezelo zalokho abantu ababefuna ukukholwa.
If that isn't parallel to
uma lokho kungafani kuze kube namuhla wavele wafundisa abantu futhi wathatha ukukhethiweyo kwakhe futhi wayenamadodana akhe ukubathathe okungcono okwedlula konke okwenyama lapho amahuku ngokuphuma emnikelweni futhi kuba nje yindawo lapho umnikelo wawuyinto esemqoka.
And Samuel just careless about the way that he handled the commandments.
Futhi uSamueli ebudedengu nje ngendlela ayephathe ngayo imiyalelo yenkosi. Futhi izwi langempela likaNkulunkulu laliyinto eyivela kancane.
That's the way it is today.
Yilo ndlela kungayo namuhla siyayibandleni futhi sithola abantu bengena futhi benokuqhubeka nohambo obukhulu kakhulu sifuna ukwenzela ihlelo lethu kulonyaka abanye abaningi kangaka letha incwadi yakho evela kwelinye ibandla lakho futhi uhlangane kange nathi.
And slogans like a million more and 44 and
futhi izikubulo njengokuthi esinye isigidi ngo-44 futhi konke kunjalo bekhala bezama ukukhula bedlule ihlelo elilandelayo futhi ekwenzeni njalo siwise imigoqo yeBhayibheli sisukile futhi saqala ukufundisa izinto ezihlukile.
The prophets spoke of these days that when they for teaching would teach the man.
Abaprofethi abakhuluma ngazo ngalezi zinsuku ukuthi lapho bona ngokufundisa bayofundisa imfundiso yomuntu futhi hayi imfundiso kaNkulunkulu futhi sibone okuningi kwalokho futhi sekukhubeke isikhathi eside kakhulu kuze kuba namhlanje izwi lenkosi linto eyivela kancane ukuthi umuntu angafika futhi athi isha kanje inkosi.
Now we've had a lot of impersonations of that.
Manje sibe nokuzifanisa nomunye umuntu okuningi kwalokho. USathane usemsebenzini ngempela. Futhi eminyakeni eminingi edlule abantu babesaba ukusho lokho ngaphandle uma kwakuyinkosi. Kodwa namhlanje abanendaba.
But it's a rare thing to hear the voice of the Lord.
Kodwa kuyinto ivela kancane ukuze iphimbo lenkosi nokuthola umuntu ongathi inkosi ikhulume kimi. Ngiyakuqaphela lokho phakathi kwabantu futhi ukuthi kunzima ukuzwa isikhathi lapho bethi inkosi ikhulume kimi. Ngenkathi abesilisa nabesifazane babevamise ukukhuleka ubusuku bonke futhi amakhaya abo ayebekwe ngokuhlelekile ngencwadi yenkosi futhi uNkulunkulu wayengowokuqala ekhaya labo. Ngiyabona lezinto eziningi kakhulu ngaphambi kwenkosi. Angeke nibe nomhlangano womkhuleko ngoba umnumzane Godfrey uyadlala kulobu busuku. Angeke sibe nomhlangano womkhuleko ngoba siyamthanda uSuzi uyadlala kulobu busuku. Noma uhlobo oluthile lombhedo wokuphukuphuku olunjalo okuthatha isikhathi futhi asinaso isikhathi sokuzwa iphimbo lenkosi.
And those who do claim to be
futhi labo abazisho ukuthi bangamaKristu bavele baguqe phansi okomkhuleko omncane kanjena uhlobo oluthile lokwenziwe ekhaya. Nkosi, ngibusise mina nomndeni wami futhi sinakekele busuku obuhle. Futhi ngokuzo kulandelayo bayavuka bese bethi sihole nje osukwini usuku oluhle.
We should wait on the Lord. You see, we do all the talking.
Sifanele silinde enkosini. Yabona, senza konke ukukhuluma. Asimnikeze ithuba ukuba asiphendule ukuthi ukuba besingakhuleka futhi sikhuleke kuze kuthi umphefumulo wethu ungene ebukhoneni bukaNkulunkulu. Bese ke nje siyaphumula futhi silalele iphimbo lakhe.
But there's so many voices today. That takes the voice of the Lord away from.
Kodwa kunamaphimbo amaningi kakhulu namhlanje elithatha iphimbo lenkosi lisuke kithi. Kukhona iphimbo lenjabulo. Abantu abaningi kakhulu balelelelo. Lapho abangaya khona futhi bazijabulise. Futhi abaningi babo bazisho ukuthi bangamaKristu. Uhlobo oluthile lomculo wokuzibinya umdala uqhamuka. Angeke nje balalela lokho okunokwesaba uNkulunkulu. Bathi, awu, ngingumKristu bekufanele ngifunde ivesi eBhayibhelini namuhla. Ya, uJesu wakhala. Yilokho-ke qhubeka. Kodwa khona-ke ukwehlela phansi ngempela futhi ukhuleke. Banezinye izinto eziningi kakhulu ukuba bazenze. Kukhona amaphimbo amaningi ezweni, izinto eziningi kakhulu kuheha ukunaka kwethu kuNkulunkulu.
And yesterday when the wife and I had run over to the supermarket to get
Utizolo ngenkathi inkosikazi nami besigijimele e-supermarket ukuthola igrosa futhi bengiphuthuma ngoba bengishiywa yisikhathi ngezikhathi ezinqunyelwe ukubonana nezinto futhi ngiphuthuma ngempela futhi bekukhona umfanyana emi lapho ozela nentombazane endadlana yafika ngapho igqoke amabhlukwana angawendoda ethile ayefanele ngoba ayenzelwe indoda.
And the Bible says it's an abomination in the sight of God for a woman to wear it.
Futhi iBhayibheli lithi kuyizinengiso emehlweni kaNkulunkulu ukuba owesifazane ligqoke futhi nokuningi kwalokhu lapha kuphenda umlomo namehlo ayo ozela. Ithe, uphi usibanibani na? Lowo mfana omncane. Ithe, ungilindele ukuthi ngazi kanjani na? Ithe, yakumbula, angigazi ngingene kuze kwaba ihora lesithupha kulokhu kusa, futhi lalinga ngaphezulu kweminyaka eyishumi nambili ubudala. Manje uJesu eneminyaka eyishumi nambili owaye yisibonelo sethu wathi nazi ukuthi ngimele ngibe semsebenzini kababa wami na.
No wonder the voice of God is a rare thing today. It's smothered out.
Akumangalisi iphimbuli kaNkulunkulu liyinto eyivela kancane namhlanje. Kuphumile ngamaphimbo amaningi ahlukene, izinto eziningi kakhulu efiphele futhi isuswe. Sekufike endaweni sekuze kufiphalisa imizwa yethu, size singakwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu.
Our senses are where we are to shake ourselves and realize that you are men and women.
Imizwa yethu yalapho ebesifanele sizinyakazise futhi niqonde ukuthi ningabesilisa labesifazane futhi indalo kaNkulunkulu futhi nabekwa lapho kuba nikhonze yena, kodwa iphimbo lika Satane nabaprofeti bamanga. Oh, yiba isimoteni.
I was speaking a few days ago, I was coming to church and I turned my
njengoba ngangikhulume ezinsukwini zibala ezidlule ngangize esontweni futhi ngavula umsakazo wami futhi ngeza uhlelo luvele luzivile lwaluthi babefundisa abantwana babo emabandleni ukuphuza nje ngokunciphisa ukubenza babe yisimoteni ukuze bangeke beqise.
Oh, they need to teach them Christ, not drinking.
Wo badingeka kuba babafundise ngoKristu, hayi kuphuza, futhi lokho kuzosakaza futhi konakalise futhi kulahle noma yiliphi ikhaya. Lingakhuluma kanjani iphimbo likaNkulunkulu phakathi komndeni ocwiniswe uhafu ngewhisky, lemiqondo yabo ikhubazekile ngokubhema nokuphuza nokuxokozela ubusuku bonke gulukunqu na?
Man that waits upon God comes into his presence.
Abantu balinda kuNkulunkulu ungene bukhoneni bakhe futhi ukungena bukhoneni bukaNkulunkulu ufana nokuphuma nje kusese kusele kuseni lapho amazolo nezimbali ezithandwa izinyosi zinuka kamnandi kakhulu. Uma ungena bukhoneni bomuntu onjalo uyazi ukuthi kade benoNkulunkulu. Ungama utheke imi yehla namhlanje kuseni wathi Billy angiqondile ukusho lokhu ukuhlobisa noma ngubani, kodwa uthe izolo ebusuku ngiyakholwa noma ngobunye bobusuku wathi ngihlale eceleni komunye wabesifazane ngumamishi omncane, inenekazi elincane lithwele ikepisi elincane ekhanda.
She said, and you could
uthe futhi ubungasho ukuthi lo wesifazane ubekade noJesu ngoba ubemnene, umphefumulo wakhe ubuzothile, amehlo akhe abekhanya, asikho isono noma lutho ukucasha ngemuva noma yini, wayekade sebukhoneni bukaNkulunkulu.
Her senses wasn't
imizwa yakhe ibingafiphele ngewhisky nokwayi nazo zonke izinhlobo zezinto zezwe, uhlunyelelisiwe ephuma ebukhoneni bukaNkulunkulu efunda ibhayibheli lakhe edadisha izwi likaNkulunkulu.
But we modern Americans, what we do and the false prophets behind the pulpit say that's all.
Kodwa thina mamelikani simotene sikwenzayo nabaprofeti bamange emuva kwepulpiti bethi lokho kulungile. Ngithi ukuba nomcabango wokusho lokhu uma nginephuthe uNkulunkulu ngithethelele. Ngikholisekile ukuthi iningi labo limazi uNkulunkulu futhi bandla lisoze laphila ngaphezu komfundisi walo.
No wonder the scripture says these shepherds.
Ngumangalisa umbhalo uthi laba belusi bezimvu ukuthi bawuhlakaze kanjani umhlambi, maye kubo bangamakati angatheli izithelo azonqunywa futhi ashiswe.
So many things to dull the senses of the people today. Oh,
izinto eziningi kakhulu kufiphalisa imizwa yabantu namhlanje. Wo, kodwa phakathi kwakho konke lokho, ngaphezu kwakho konke kufiphala nalo lonke iphimbo elisezweni namhlanje.
Some of them pleasure voices. Some of them are sinful.
Amanye awo amaphimbo entokozo, amanye anga amaphimbo anesono ukuyenga abantu, kodwa ngaphezu kwakho konke okuncane kwalokho iqiniso likaNkulunkulu lisa lokhu likhona. Oze iphimbo lami futhi angilandele. Abesilisa nabesifazana bazoza iphimbo likaNkulunkulu. UNkulunkulu usalokhu elindele ukukhuluma kuwo wonke umuntu ngamunye abazovula izindlebe zabo ukuze iphimbo likaNkulunkulu. Uma indoda ukuthi ingubani nomelusi izikhathi eziningi abantu bathi ubungeke wenze lokhu na, ubungeke ugijimele phezulu lapha na, ubungeke wenze lokhu na. Wo, ngiyathanda ukukwenza kodwa ngizofanele ngihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu uma ngizokwenza into elungile. Kodake abantu bathi ho mfowethu Branham ungomunye walabo abathanda ukuhlala yedwa. Akusikho lokho, ngiyabathanda abantu kodwa kunezinkulungwane nje zabo, kodwa ngifanele ngihlale naye ukuthola ukuthi lokho abengathanda ngibatshele khona. Ndawo lalelane nje uzoba nokuthile kwakho lokho afuna wazi ngakho. Melusi, ungalokothi ube matasa kakhulu kodwa ungahlala ebukhoneni futhi ulalele iphimbo lakhe. UNkulunkulu njalo uyaligcina izwi lakhe. Futhi kungakhathaleki ukuthi izikhathi ezimbi zingaba njani, ukuthi ibandla lakho lingakufundisa kangakanani ngokumelana nalo, uJesu Kristu usathanda ukukhuluma lelo phimbo lincane lihashazayo namanje kunoma ngubani ozomlalela. Usakulungele ukukwenza uma nje sizithulisa. Kodwa sigijimela phakathi sixakanisekile bese sithi, awusho Melusi, ngingalitsho yini leli bandla na? Uvela kuliphi ibandla na? Eliwukuthi lokuthi, awu, silethele incwadi yakho. Hohe, ngingalitsho yini leli bandla na? Oh yeah, woza ngaphambili futhi sizokufafaza kancanyana ngamanzi futhi sifake igama lakho encwadini futhi ungathola isandla sokudla senhlanganyelo. Awu, i-Masonic Lodge inenqubo engcono kunalokho. Iqiniso, i-Masonic Lodge inawo wonke amanye amadlangala alungile, kodwa noma kunjalo ayisiyo indlu kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ekhuluma khona, lawo madlangala zama ukukwenza uziphathe kahle, kodwa uNkulunkulu kwenza ulunge ngoJesu Kristu indodana yakhe. Manje kukhona inhlanganisela yesayensi ephathelene nenkambo yokuziphatha kuyo. UNkulunkulu unokuzalwa okusha kwakho. Kodwa lalelani iphimbo lakhe elincane lihashazayo. Nonke nina bantu enizisho ukuthi ningamaKristu, thulani phambi kwakhe. Ungavumeli washingi kuvimbele, ungavumeli umsebenzi ukuvimbele, ungavumeli lutho lokuvimbele, ungavumeli umuntu azi ukuthi wenzani. Vele uye phambi kwakhe. Vuka ungene emahlathini ndawo ndawo, phuma eceleni komgwaqo, ngene ekamelweni eliyimfihlo bese uvala umnyango. Lapho izinganyana zifika esikoleni, lapho guqa ngamadolo akho, uluzwile lonke uhlobo lwamaphimbo yonke indawo. Kodwa nje shana phansi futhi uhlale lapho aze lawo mazwi athuliswe bese uqale ukuphakamisela phezulu. Lizokuguqula, lizokwenza wehluke njengoba lenze lo Samuel omncane. Liyokwenza okuthile kuwe uma nje uzokwenza. Manje lizokwenza uhlobo lomKristu ofanele ube nguye. Lizokwenza uhlobo lomKristu obufanele ube nguye. Manje asibuyele emuva sisuke kulolu suku lwezimodeni kuze kube usuku olwedlule. Asibuyele emuva ezinsukwini zezikhathi zasekuqaleni, futhi leli phimbo likaNkulunkulu lifikile kubantu bayo yonke indima yempilo kuyo yonke iminyaka. Akukhathaleki noma ngabe ungumlimi, uma ungumthungi wezicathulo, noma kungahle ube yini, uNkulunkulu usakhuluma.
If you're a prostitute,
uma uyisoni, uma uyisifebe, isifebekazi, uma uyisitakwa, uma uyi ini na ilungu lebandla lendawo eliphansi eliphansi, noma ungahle ube yini, iphimbo likaNkulunkulu lisalindile ukukhuluma kuwe.
I'm thinking now of Moses.
Ngicabanga ngoMose manje, lapho wayesevele neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, futhi wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili yokuqeqeshwa kwesayensi yezenkolo, futhi wayeyazi imibhalo, wayeyazi kahle, futhi wayenezithembiso kuye ukuthi wayezoba ngumkhululi wabantu bakhe.
But yet, just knowing the scriptures and being a former church member of that modern church in that day, he took the thing in his own hands and tried to do it. He slew an Egyptian. You see what you do without listening to God? You're just messing up. And when the Holy Spirit is on the Holy Spirit, don't you think that time? Omunye ubeyothi oh wenze kamuva omunye ubeyothi ungcono uqiniseke ukuthi uyakwazi okwenzayo futhi omunye athi uzolahlekela isikhathi simnandi.
The only way to settle that is go.
Indlela kuphela yokuxazulula lokho ukuya ezwini likaNkulunkulu nakho, kodwa abantu lomhlanje ababonakali befuna ukwenza lokho. Futhi uMose wayekade enoraba babedlule bonke, kodwa basebeyiboke egama nje futhi bebanda. Wayeyizwile indaba ayeyitshelwa ngunina ukuthi wafika kanjani ebungeni, nokuthi izingwenye ama-alligators zazingeke zimbambe kanjani, ukuthi kuntanta phansi ngalowo mfula kwakuyileyo nganyana lapho izingwenye ama-alligators ezindala zazikhuluphele nje lokhu ngokwabantwanyana abancane zazikhuluphele. Luphele ngokudla lezo zingane ezincane, babe nabesifazane abanamakhala ayihuka abadala, amaphoyisa abesifazane ayengakaze abe nengane, ayengazi ukuthi uthandelwe ngane lwaluyini ngani. Bavele baphume nje lapho futhi bazithatha futhi bazibulale lezo zingane ezincane futhi baziphonse phandle emfuleni. Lezo zingwenya ama-alligators zazikhuluphele nje ngalezo zingane ezincane. Futhi nokho uNkulunkulu ubeka phezu kwenhliziyo kamama ukubeka ingane yakhe khona ngo ekufeni. Aniboni yini ukuthi kwakungumfanekiso kaKristu wahamba wangena ngo ekufeni? Futhi zonke zalezo zingwenya ama-alligators ezindala zazikhuphukela kulowo bhasikiti omncanyanyana wehla ngomfula. Liyazi ukuthi kungani zazingeke zikwenze? Kungani zazingeke ziyidle leyo ngane encanyanyana na? Kwakukhona ingelosi ehlezi lapho. Sukani lapha. Ngani na? UNkulunkulu unikeze izingelosi zakho umyalo wokuqapha phezu kwabantu bakhe. Ungesabi sithando, uNkulunkulu kubhekile. Udevele angazama ukwenza okuthile kuwe, kepha uNkulunkulu mkhulu, niyabo. Ngakho-ke izingwenya ama-alligator zadingeka ukuthi zigijime zisuke kulowo bhasikiti omncane. Futhi nokho uMose wayezazi zonke lezi zinto. Futhi nokho emva kweminyaka engamashumi amane yokuqeqeshwa, futhi khona-ke ehlane wayesalokhu ezama ukuzithathela into ngezandla zakhe. Siyalazi iBhayibheli lokho uNkulunkulu athi kwenze, futhi nokho sithi awu manje sizokwenza lokhu kube ngale ndlela. Kungukuthi nje izinsuku zezimangaliso azisenjalo nhlobo, siyazi asikholwa ukuthi siyababona, futhi sikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Futhi ukufafaza kufana nje nokucilisa, futhi uyise indodana nomoya ongcwele kufana nje negama lenkosi Jesu. Futhi ngakho-ke nje sizo bonke uhamba ngaleyo ndlela. Ngakho-ke sizokwenza lokho nje nathi. UMose wayekade indoda yezempi, futhi wacabanga ukuthi indlela aqeqeshwa ngayo njengendoda yempi ukuthi nje wayengawabulala nje lawo magibhithe awasuse ngesandla sakhe. Yiba kahle nje njengokwenza lokho uNkulunkulu akwenza. Senake nacabanga ngakho na? Wonke umuntu yamsola uMose ngokubulala indoda eyodwa, futhi ubuyele emuva ezansi lapho nokucobo lukamoya ongcwele, futhi wabulala yonke into. Akekho noyedwa owasho lutho ngakho. Wabulala yonke impi kaFaro, kodwa uNkulunkulu wayengekho kukho. UNkulunkulu wayengekho kokokuqala. Kusukuthi-ke uMose walahla nje okugcwele kwesayensi yezenkolo yebandla, wayezoba ngufaro olandelayo, futhi siyamthola namanje engakamazi uNkulunkulu. Kodwa ngokunyukusa kwingemuva lokwadule, indoda endala neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, ubuhwanqa bulengela nema phansi, wabona isihlahla esivuthayo futhi waphenduka ukuze abone ukuthi kwakwenzekani. Futhi lapho esondele esihlahleni wezwe iphimbo. UNkulunkulu kwakufanele amthulise iminyaka engamashumi amane ngaphambi kokuba ake akhulume kuye, futhi angeke sihlale sithule imizuzu eyishumi ukuze uNkulunkulu akwazi ukukhuluma nathi. Ngakho konke ukuduma nokubhonga esinakho ngalolu suku.
Kuthi nokho uMose emva kweminyaka engamashumi amane wahamba lapho nasebukhoneni baleso sihlahla futhi lelo phimbo elilodwa elambiza wazi okuningi ngokuNkulunkulu ngemizuzu emihlanu emva kwalokho unayo yonke iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili yokuqeqeshwa eyayimfundise khona wenza indoda ehlukile kuye uzakwenza wesilisa nezifazane ohlukile kuwe uma nje nizoma nithule kade ngokwanele ukuze iphimbo lakhe njengoba uSamuel enza yima uthule ungaxuxumi uma ufuna okuthile kuNkulunkulu mcele khona-ke yima uthule futhi ulalele buka ukuthi yini azoyisho ngakho vele uvule inhliziyo yakho uthi uthiwani ngakho Nkosi Jesu na hlala lapho nje uma engaphenduli emahoreni amahle Hlalo kuqala khona ke linda amanye uma engaphenduli namhlanje khona ke uzophendula kusasa uma engaphenduli kuleli viki uzophendula ngeviki elizayo hlala lapho nje aze aphendule yizwani iphimbo lakhe liphendula enhliziyweni yenu futhi athi yebo ngiyinkosi ekuphilisayo khona ke konke sekuphelile ungakuxazulula ngaleyo nkathi niyabo ngiyinkosi ethethelela zonke izono zakho manje hamba ungabe usona angikulahle khona ke ungahamba ukhululeke usukahle kodwa ufuna ukuqiniseka ukuthi lizwile lelo phimbo likhuluma uMose walizwa wayeyindoda esishintshile bukani u-Izaya umprofethi njengensizwa wayenakho kwenziwe inkosi enkulu uZiya othandiweyo ngalezo zinsuku indoda elungileyo indoda elungile wayemthanda u-Izaya ngokuba wayazi ukuthi wayengumprofethi futhi ngakho-ke wavele wancike engalweni yenkosi yonke into ayeyifuna ngani u-Uziya wamnika khona futhi ngazo zonke isikhathi ayefuna ngaso noma yini ngani inkosi enhle yayimnikeza khona kodwa kwafika isikhathi lapho inkosi yafa khona impumelelo njalo iyabona abantu lokho yinto enzima ukuyisho kodwa impumelelo isusa umuntu kuNkulunkulu uNkulunkulu wakhuluma endaweni eyodwa ebhayibhelini into ethize ngalo muga futhi wathi ngenkathi ngikubusisa futhi ngakunikeza okuningi ngenkathi wawuhlupheka futhi wawungena lutho ngeza kuwe futhi wangizwa futhi wangikhonza kodwa lapho ngikubusisa futhi ngikunika kuningi khona-ke wafulathelisa ikhanda lakho kimi yilokho imelika ekwenzile baphendule amakhanda abo yilokho amabandla akwenzile ungahlala ngaphandle emakhoneni futhi ube nezakhiwo ezinhle ezinkulu namadola ayizigidi nge uwabeke kukho naye yonke into kalula nje njengoba bekungaba njalo akumangalisi ungenaso isikhathi sokuzwa iphimbo likaNkulunkulu kodwa linde kuze kufike ihora lapho lokho kususiwe khona-ke uyolangazelela ukulizwa yonke into ihamba kahle manje kodwa ihora liyeza lapho ingeke ibe ngaleyo ndlela ngakho-ke u-Izaya wayengancike engalweni yenkosi futhi wayeyinsizwa yomusa futhi umoya ukahle kule nsizwa ngakho-ke inkosi yayimthanda yena futhi ngelinye ilanga izinsika zashaywa zaphuma ngaphansi kwakhe inkosi yafa futhi ngenkathi inkosi ifa khona-ke u-Izaya kwadingeka ukuthi ahambe yedwa futhi khona-ke uqala ukuqalaza futhi wathola ukuthi wonke umuntu wayengafani nenkosi uzokhahlela ophumbe ngolungelo lezi zinsuku kulezi zinhlanganisela zamahlelo ezinjena kuzofika isikhathi lapho lizodingeka ukuba nibe ngabenhlangano noma angeke nakhonza njengoba nazi umbhalo uthi kuzoba njalo bahlekisa ngani manje kodwa kuzoba khona isikhathi lapho kuzoba khona ukuduba ngokuba uPaul weSilo lufanele lufike kuzoba phakathi kokuthi ungomfela ndawonye wamabandla isilo esinjengoba sinjalo eRoma noma angeke ukhonze enhlobo yilokho umbhalo kushoyo yilapho uzodingeka ukhale kakhulu njengoba u-Izaya enza futhi wehlela ethempelini futhi khona-ke waqonda waphakamisa izandla zakhe futhi wathi o Nkosi ngikumuntu ezindebe ezingcolile ucabanga ukuthi ulungile kodwa linda kuze kufike leso sikhathi Ngihlala phakathi kwabantu abazinde bezingcolile. Wenzani na? Wathola ukushisekela. Futhi uma uthola intshisekelo ngalento, kukhona kuzokwenzeka. Awushisekele ngokwenele.
Oh, well,
oh awu ngijoyine ibandla lokho kuya kuxazulula kodwa ufanele ube nentshisekelo ngakho ufanele umdinge ngempela uNkulunkulu uJesu wathi babusisiwe labo abalamba futhi bomele kulunga ngoba baya kusuthiswa kodwa inqobo nje uma wenelisekile ngezinto ezezwe uNkulunkulu angake akhulume kanjani kuwe na wena uthi uNkulunkulu akazange akhulume kimi ngani na uyafuna kodwa ugcwaliswe kakhulu ngezinto ezezwe yile nkathazo ngathi namhlanje sibeka sonke isikhathi sethu ezintweni zezwe nezintokozo zezwe futhi singamniki isikhathi uNkulunkulu yiqiniso
We find out that
manje sithola ukuthi Isaiah waba nentshisekelo futhi wamemeza kakhulu futhi wavuma izono zakhe futhi wavuma izono zabantu lapho eseqedile ukuvuma wezo umsindo phezulu ngaphezulu kwakhe Futhi lapho yena ebuka phezulu kwakukhona amakherubi endiza yeye emuva naphambili esekhiweni amaphiko phezu kobuso bawo namaphiko phezu kwezinyawo zawo futhi endize ngamaphiko ememeza ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla Ukukhona kwakwenzeka uIsaya washisekela uNkulunkulu uza emsebenzini futhi uIsaya wamemeza nginezidebe ezingcolile ngokuba iphimbo lase likhulumile kwamguqula Ubani ozosiyela na kwasho iphimbo ubani ozohamba na ubani ovumayo ukuma esikhaleni phakathi kwalesi sigejane sosiyazi bezenkolo na ubani ozongena ngalolu suku futhi asho ukuthi ngisenguNkulunkulu na Ubani ozohamba futhi yalahle ukungcola kwabo na? Ubani ozodiliza phansi amahlelo abo futhi akhe amandla kaNkulunkulu ophilayo futhi na? Ubani ozohamba na? UIsaya wathi Nkosi ngaphambi kokuba ngihambe ngizofanele ngiphambaniswe okunye kwalokhu kwesaba okuncane nokuxakaniseka kwadingeka kumshiye. Kuyaba njalo ngawo wonke umuntu ngamunye uNkulunkulu ambizayo. Uzofanele uzalwe kabusha uguqule futhi wenziwe musha akusiko ukucabangela kodwa kusukela enhlizweni yakho into ethile eyenzeka yonke impela futhi uma enye yezingelozi uma nicela niya kuphiwa enye yezingelozi yawelele altare lethusi futhi yathatha udawu futhi yafinyelela ngaphesheya futhi yathola ilathe lomlilo ovuthayo futhi yagijimela kuIsaya futhi yalibeka emlonyeni wakhe yathi manje usuhlanzekile hamba ukhulume izwi uIsaya waguqulwe emuva kokuba ezwe lelo phimbo Kodwa ke eminyakeni yakhe yakamuva waloba iBhayibheli liphelele waqala kuGenesis futhi waphethe esambulweni kunezincwadi ezingamashumi isithupha nesithupha zeBhayibheli kunezahluko ezingamashumi isithupha nesithupha zikaIsaya ngani na ngoba wathola ukushisekela ngesikhathi lapho akubona kudingeka kakhulu
Daniel
ezanze eBabiloni njengoba sikhulume ngaye izolobusuku wayenqumile enhlizweni yakhe ukuthi yangeke azingcolise ngemfundiso zaseBabiloni kodwa ngelinye ilanga ezanze lapho uDaniel waba nesidingo futhi wayazi ukuthi wayefuna ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu lokho wayenemibhalo kodwa wayedinga ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu
And he went down to the Such River.
Futhi wehlele zanze fuleni othize. Futhi akehlelanga nje zanze lapho futhi wapaka inqola yakhe futhi uguqa phansi ehlashaneni. Futhi uthi Nkosi uNkulunkulu ngifuna ukuzwa wena ukuphi na? Cha bo, awukwenzi ngaleyo ndlela. UIsaya wayethathe inqola yakhe nabashayeli futhi wayehlele zanze emfuleni futhi wabathumela muva wayezohlala aze amuzwe yile ndlela ke wathola ukushisekela ngakho wayedingeka yothi ngule asuke kuwo wonke amasosha labo bonke osonkanyezi nezazi bonke odokotela besayensi yezenkolo nokunye nokunye wayezama ukumtshela lokhu yenza lokhu udanieli yenza lokhu udanieli
but he got away from all of it that's what you got to do
kodwa wasuka kukho konke leyo ndlela ozodingeka uyenze futhi wohlela emfuleni futhi wahlala lapho izinsuku ezingamashumi amabili nanye ebambana nengelosi yenkosi kodwa siyatshelwa ukuthi wabuka phandle phezu kwamanzi lapho wabona ingelosi imile nonyawo lwayo emhlabeni nasolwandle futhi waphakamisa izandla zakhe futhi wafunga yena ophila kuze kube phakade naphakade lapho izinto udaniyeli azibona zenzeka isikhathi asisayikuba khona yena wayebambezelekile izinsuku ezingamashumi amabili nanye ngenxa yobubi bezwe futhi uma abambezeleka izinsuku ezingamashumi amabili nanye ngenxa yokuba ibalelozwe ngezinsuku zamaPheresiya wayezoba yini ngalolu suku na wayengabambezeleka isikhathi eside kangakanani na kodwa lokho kukholo kungafi lokho kulambani nokulangazelela enhliziyweni yomuntu engeke ithi khabo kuNkulunkulu kodwa izobambelela kuze kuba uNkulunkulu ukhuluma esezulwini ngeke kudlale ngalokhu ngaleli vangeli alisile lokuba kudlale ngalo kumele kushaye isipikilane esincanyana izikhathi eziphindwe kashumi kokuyishumi kuzofanele kuphelele noma akulungile futhi akusoze kwasebenza kuzofanele kuphelele uDanieli wakhuleka siyathola ebhebhelini cishe esahlukeni sesishiyagalombili isahluko sesikhombise noma sesishiyagalombili sencwadi yezenzo lowo umncane umfarisi owazenza ogama linguSawulu wayengusiyazo zenkolo kulungile wayehlale ngaphansi kokufundisa kukaGamaliyeli futhi wayenayo yonke imibhalo phansi ngqo ngendlela okufanele kube ngayo ngokwezazi zezenkolo zangalolo suku ozaziyo nowazenza futhi wabona abantu benza ukuthile okwakungokomoya futhi isayense yakhe yezenkolo eyenziwe ngumuntu ayibambisa nanga nalo umfanekiso onje wanamuhla ethembekile futhi yeqotho enhlizeni yakhe njengoba abantu abaningi benjalo bacabanga ukuthi abantu abazelwe kabusha bayahlanya bacabanga ukuthi yokuphulukisa ngokukaNkulunkulu namandla kamoya ongcwele yinto ethize abakhuluma ngakho kodwa iqiniso ngakho ngeke kathi esendleleni yakhe ezansi eDamaseku ngolunye usuku nemiyalo ethile ephaketheni lakhe ivela kumbhishobhu webandla ukuba yehle futhi yabhubhise zonke lezo zigejane zabagingqika abangcwele labo ababememeza kakhulu futhi bememeza futhi begxuma phansi naphezulu futhi bekhuluma ngezilwimi ezingaziwa nokuphulukiswa kwabagulayo futhi ngani izigejane zodevele kwasho osiyazi bezenkolo letele zansi ubabophe futhi ubabuyisele phezulu lapha besemaketangweni impela ngokuthi unya nguwe mbishobhi ohe
oh he was a great man he had a DD PhD you know. So
here, wena umuntu omkhulu wayine DD PhD uyazi ngakho ke wagcibela yashini lakhe futhi wasuka wahamba nalabo ababemphelekezela kodwa ayesekudleleni yakhe cishe emini bebade kukhona ukuthize okwambeka phansi futhi wazipixa uthulini njengomuntu ohlanyayo ekhihliza amagwebu
heard a voice saying, Saul, Saul.
Futhi, wezwa iphimbo lithi, Sawulu, Sawulu, ngihluphelani na, kwakuyini na, hayi othize, usiyazi isazi sezenkolo sikhuluma naye, kepha iphimbo livele ezulwini, ngihluphelani na. Futhi waphenduka uthulini futhi izinhlonze zakhe ezigcwele uthuli nezinyembezi ziginqika ngezihlathi zakhe mhlasimbe wathi Nkosi ungubani na futhi lapho ebhanyazisa amehlo akhe uba impumputhe njengelulwane nakho kuminsika enkulu yomlilo phambi kwakhe nephimbo livele kuyo lathi ngikuJesu omhluphayo ukufundisa kwakho okwenziwe ngumuntu bekukade kuyiphutha kwakuyini na kwakukhona umbono sobala izwi likaNkulunkulu lenziwa laba ngokoqobo wo bazalwane lokho esikudingayo namuhla ngokuningi okuthi akube kanjalo ngifuna nje ukubonga inkosi lamantombazane amancane ezihlalweni ezinamasondo izolo busuku eza enyuka namhlanje futhi engenazo izihlalo ezinamasondo ngakho-ke aseyahamba ehe inkosi inibusise amantombazane ihlezi lapho yini ekwenzileyo na ujesu ofanayo wakhuluma ngephimbo elingaphezu kwemvelo emuva lapho usakhuluma nanamuhla
Saul, Saul, why persecutest thou me? Saul was a changed man.
Saulu, Saulu, ngihluphelani na. USawulu wayeyindoda esiguqukile. Uthi abantu bebefanele baguqulwe namuhla lapho bengabona futhi eze iphimbo likaNkulunkulu ophilayo likhuluma njengoba enza ngenkathi ehamba eGalile. Wo impela. Saul, Saul, ngihluphelani na. Yini eyakwenzayo na? Ngabe wamehlisele college futhi wamfundisa isayensi ethize yezenkolo entsha na? Qhabo akakwenzanga.
What did he do? He spoke to him. And there was a literal voice.
Wakhuluma kuye futhi kwakukhona iphimbo langempela likhuluma efwini. Kwakuyini na? uNkulunkulu ofanayo wadume entabeni siyase sinayi.
In the meetings. In the places where the Holy Spirit does come, you hear a human voice changed.
Emihlanganweni ezindaweni lapho umoya ongwele ufika khona uzwa iphimbo lomuntu lishintshile futhi engazi neze oABC kodwa uKristu angathatha lelo phimbo futhi akhulume aveze izifihlakalo zikaNkulunkulu somandla bekufanele kuguqule wonke wesilisa nowesifazane ohlale ebukhweleni bakhe ngezwe iphimbo kusho yena Oh, silele kakhulu. Ngiyethemba kunjalo. Zizodingeka zenziwe zicace kunalokho. Kodwa silele kakhulu emabandleni ethu, esayenzeni yethu yezenkolo, ekucabangeni kwethu, nasezindleleni zethu zokuphila. Size sehluleke ukuzwa lelo phimbo lapho likhuluma. Oh, bathi kungahle kube ukufunda ingqondo, kungahle niyazi kungahle kube yilokhu lokho noma okunye. Kubathiwani kubo Mose ubeyothi, awusho angazi noma ngabe lelo bekuyidemoni kulezo zihlahla na? Ehhe, akubanga bikho mbuzo kuMose, wezwa iphimbo.
If you say, oh, it might be just my conscience telling me that. If you're a child of God,
ungahle ukuba nje unembeza wami ongitshela lokho. Uma ungumntwana kaNkulunkulu uzokwazi ukuthi iphimbo lakhe, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Zizolazi.
There was another by the name of Peter.
Wakukhona umunye ogama linguPetru owayesindisiwe kanti futhi wayecwaliswe ngomoya futhi wayeselokhu efuna ukulenga emasikweni abadala konke ayezokwazi wakuzoba lapha ezwini futhi ngelinye ilanga esiqongweni sendlu ngenkathi efuna ukugcina amasiko okuthi hayi inyama ngadli noma iyiphi inyama emasabatha nokungeni okunye kunabaningi umuntu olungile usalokhu ezama ukulenga entweni enjengaleyo futhi ngelinye ilanga ngenkathi wayephezulu esiqongweni sendlu wezwa iphimbo lathi ungakubizi lokho engikuhlambululile ngokungcolile uNkulunkulu ngifisa sengathi bengathatha isigejane sabashumayeli kulesi sigodi lapha futhi abazise ukuthi asihlanye asibona abagingqiki abangcwele isigejane esiyimfucumfucu ngumoya kaNkulunkulu ophilayo futhi abesilisa nabesifazane badyakwe ukulunga kwakhe
It's not witchcraft or mental.
Akusikho ukuthakatha noma ukufunda ingqondo ngumoya kaNkulunkulu ophilayo. Zikhululeni emasikweni enu badala futhi nilalele iphimbo likaNkulunkulu ophilayo.
It'll change you.
Lizokuguqula. Angeke ube ngomunye wabashushisi. Uzofuna ukuba ngomunye wabo uma ungadlula imigoqo yazo zonke izimfundiso zakho. Uzokwazi ukuntanta ungene ebukhoneni bakhe ngaleya. Kukhona okuzokwenzeka.
You won't believe the days of miracles.
Angeke ukholwe ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule. Uzokholwa ukuthi zikhona lapha ngoba esinye sizokwenziwa kuwe. Impela ukuguqula umuntu. Ilokho iphimbo likaNkulunkulu elikwenzayo njalo liguqula abesilisa nabesifazane ukuthi libenze babe yilokho abafanele babe yikho. Hayi lokho izikole nothisha abakwenzile kodwa lokho uNkulunkulu abafanekisele khona. Iphimbo likhuluma ngizwe iphimbo. Oh, ngingathanda kanjani ukungena ezehlakalweni eziqondene nami nokuthi ningathanda kanjani ukuya ebufakazini bomuntu siqu sakhe. Abaningi benu madoda nabesifazane olizwile iphimbo lakhe. Futhi ngiyakhumbula ngilizwa ngenkathi ngisengumfanyana nje ezansi lezintabeni zaseKentucky. Futhi ngacabanga ukuthi kwakuyinyoni ihlezi esihlahleni kodwa inyoni yandiza yahamba. Wathi ungesabi ngoba uzosuka lapha ngelinye ilanga futhi uhlale eduze kwedolobha elibizwa ngokuthi iNew Albany. Ngalizwa iphimbo lakhe ngenkathi ethi ungapemi noma uphuze noma ungcolise umzimba wakho ngabesifazane nokunye nokunye. Unomsebenzi okufanele uwenze lapho usukhulile. Wo useyinkosi uNkulunkulu ofanayo futhi niyamuzwa ihora yemuva kwehora ekhuluma kini ekamelweni lakho elincanyana ekumbini lakho lokukhuleka. Phumela ngaphambi kwezethameli bese ke ukhuluma okubonakalayo kubantu.
It was precious in the days of
Samuel. Iphimbo likaNkulunkulu lalenqabile ngezinsuku zikaSamuel, lenqabile kakhulu namuhla ngokuba kwakungekho mbono osobala. Petru walizwa iphimbo futhi laguqula konke kwesayensi yakhe ezenkolo. Wahamba waqonda ngqo kwabezizwe ayecabanga ukuthi bayisigejane sabantu abangafundile abalahliwe. Kodwa iphimbo likaNkulunkulu hayi ukufundisa kwakhe, iphimbo likaNkulunkulu ophilayo lamguqula. Futhi manje okukodwa nje okunye kwakukhona indoda elungile ngesinye isikhathi eBhayibhelini owazana siqu noJesu owayemthanda futhi ekholelwa kuye futhi emkhonza futhi wadlala naye futhi wahamba wangena emagqumeni naye futhi ezansi emfuleni etoba naye. Wayeyindoda elungileyo.
One day while Jesus was gone, death comes stealing into his room.
Ngelinye ilanga ngenkathi uJesu esahambile ukufa kuyafika kuyeba egumbini lakhe futhi wayeshiye ibandla lidala lomthetho yena nodadewabo abathandekayo uMartha noMaria futhi babephumile ngoba babemthanda futhi bemkhonza ukuthi ungumesiya futhi ngokwenza kanjalo ibandla lase libaxoshile ngokusheshe.
And this young man got so sick.
Futhi lensizwa yakhula kakhulu yaze yafa futhi yayisingcwatshiwe izinsuku ezine. Beziyosiza ngani izifundiso zolwazi lwezenkolo ngaleyo nkathi na? Kusiza ngani ebandleni lakhe ukwenza ke na?
But there was a voice of God.
Kodwa kwakukhona iphimbo likaNkulunkulu emhlabeni futhi wakhuluma kuLazaro futhi uLazaro umuntu owayefile futhi wabona ejuleni walizwa iphimbo lakhe futhi waphuma futhi waphila futhi.
I was dead once in sin and trespass.
Ngangifile kanye esonweni naseziphambekweni. Wawufile esonweni naseziphambekweni. Kodwa kwakuyiphimbo likaNkulunkulu elathi, "Wozani kimi nonke nini nikhathelene nisindwayo ngizoniphumuza." Ngilibonile iphimbo likhuluma kokhubazekile limqondisa. Ngilibonile iphimbo likaNkulunkulu likhuluma empumputheni futhi amehlo ayo avuleka. Ofayo ogogobaliswe ngumdlavuza konochoko ngibabonile bebuyela enyameni ekuphileni okuphelele futhi. Ngimbonile khuluma kwabahlulwa uphuzo, abaguliswa imizwa, nabalahliwe, isigejana sabangenamakhaya, futhi baba amanenekazi nabamnumzane abahloniphekile, nabangcwele bakaNkulunkulu ophilayo, ngoba iphimbo likaNkulunkulu lakhuluma, yilokho esikulalelayo namhlanje. Angivale ngokusho lokhu, kuyofika isikhathi ukuthi lapho umphefumulo wakho ozulazulayo uzuthathiwe emzimbeni wakho futhi usesiphethelweni sawo kwenye indawo uzulazula ngaleyo kumnyameni noma phakathi esifubeni sikaNkulunkulu. Nilo pimbo lizo kuluma futi, futi pepe nilashu uti, bonke labo abase matuneni, bayo lizo ipimbo lake, futi bayo puma, abanye bayo figa ehlazweni elingwina pakate nokunengwa, futi abanye bayo zanga pambili ekuthuleni nenjabulo kwa pakate. Kuloko kusa kungahle kube isikhathi ocabangisisa ngaso phakathi kokuthi uzolalela kushiwo yithelevishini noma lokho kushiwo amaphepha noma lokho osiyazi bezenkolo abakushoyo noma lokho uNkulunkulu akushoyo. Ake nginitshele njengabantu ungalaleli noma yini okushoyo ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akushoyo. Linda lelo lihashazayo iphimbe lincane futhi uzokuguqula. Wena uthi ngithanda ukukholwa mfowethu Branham. Ngifisa sengathi ngingakholwa. Ngifisa sengathi ngingenza izinto ezithile. Kodwa angeke ngani na. Awutholi ukuthula isikhathi esile ngokwanele. Awungeni endaweni lapho ukungabaza konke sokuhambile. Uma ungena endaweni lapho ukungabaza sekwedlule, khona ke uzokhululeka futhi ungalizwa iphimbo likaNkulunkulu likhuluma. Mntwana wami ngingumsindisi wakho, mntwana wami ngingumphulukisi wakho. Fanele wenze lezi zinto ngapha kuzokhululeka kodwa inqobo nje usephansi lapha kulokhu ukuthuthumela okuxutshaniswe nazo zonke izinhlobo zamaphimbo vele ushulisise kusuke kubo bonke. Ungikhumbuza ngesikhathi leso engangiphezulu ezintabeni ngaso kanye angisoze ngazikhohlwa lezo zehlakalo. Futhi lapha cishe eminyakeni eyishumi edlule noma kanzima isikhathi eside kangako ngangisiza umnumzane Jefferies ekuqoqeni imfuyo futhi ngenkathi babenosawoti emahashini futhi ngangizithatha ngiziyisa ekukhotheni okuthize lapho engangingazilalisa khona phandle lapho izinkomo zazingakwazi ukuza emuva le amamayela angamashumi ayisikhombisa cishe impela kusuka empucukweni noma ngiqonde cishe amamayela ngamashumi amathathu amashumi amathathu nanhlanu mhlawumbe amamayela ngamashumi amane ukuya eKremlin eColorado ukuya lapho ushaya khona edolobheni elincane elinesibalo sabantu abangamakhulu ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili futhi ngangikade ngine hashi lami futhi nganginesikhwama esilenga esihlalweni sehashi ngaphandle sehlisiwe futhi sibuka sifunisisa izinkomo ngezibonisa kude futhi ngangihuke ihashi lami egatsheni futhi izinqola zazingemuva kwakhe okungukuthi ihashi lensimbi liphambili futhi ngakhuphukela emagqumeni futhi kwakukuhle kakhulu kwakusentwasahlobo futhi ngangibuka ngaphesheya kwezigodi ngibuka ukugeleza kuncane kwamanzi kude le bangeni futhi lapho ngibhekisisa kwakuphakathi nentambama futhi ngabona okuthize lokho okwanginyakazi. Ngimbonile umama omdala ethatha izingane zakhe esidlekeni sakhe inyoni endala ukhozi futhi wabhakuzisa ngokuzungeza phezu kwazo waze wazibeka emaphikweni akhe futhi zazikade zingaphandle kwesidleke ngaphambilini kodwa wazithatha wazehlisela esigodini zazingakaze zibe sezansi lapho phambilini zazifunda ukundiza nje ngakho ke wazishiya futhi zazihambisana zixosha itshanini futhi zigingi ga enye phezukwenye zingakhathazekile nje njengoba bekungenzeka futhi ngenkathi ngisahlezi lapho ngacabanga manje lokho kufani nje neqembu langempela amaKristu akholwayo azikhathazeki ingane zingakhathazeki na zazingadingeki zesabe lutho ngoba umama wayehambile waqhubeka wabuyela emuva futhi wahlala phansi edwaleni ukuba azibheke wo lokho kuyakushintsha nje.
When you get to thinking, what will Pastor So-and-so think about?
Uzocabangani umeli usisibanibani uma kwenzeka ngithola umoya ongcwele na? Uzothina umbishop isibanibani na? Angena ndaba ukuthi bathini.
Jesus died.
Uchesu wafa futhi ukhwele izingange ezikazimulo futhi uhlezi emazulwini amaZulu akukho lutho luzokukhathaza iso lakhe likumzwilili futhi ngiyazi ungibhekile futhi ukubhekile. Koleke lapho kufika uma kungafika inkentjane ikoyote noma into ethize ukuphazamisa enye yalezi ezincinyane ngani yena bekungaba ngconyo zingakwenzi ubenga vele aliphakamisa inkentjane ikoyote ngesandla sakhe ngamazipho akhe alithwale aliyise phezulu ucishe amafidi ayizinkulungwane ezimbala bese nje eyalidedela beliyobuthuka emoyeni akukho lutho oluzozikhathaza lezo ezincinyana uzo kuqaphela.
Nothing's gonna bother you. Don't be scared to take God.
Ukho lutho luzokukhathaza. Ungesabi ukuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Khululeka nje futhi ube nokukholwa. Futhi ukholwe ukubhekile uyobuthuza noma yini ezama ukukukhathaza. Wokungathe kukuhlasele kodwa angeke kukulimaze ngoba zonke izinto uyakuvumela bekungeke kwaba yilutho olunye ngoba kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda inkosi akukho ngozi engafika futhi ngakho ke emva kwesikhashana nakho kukhuphuka iziphepho futhi lapho iziphepho siqala siza ngokushesha lezo zasenyakatho ukukhanya kuncane kombani nalowo moya uza mamayela ngamashuma ezithupha noma amashuma ezikhombisa sangehora futhi lo mama khozo mdala ukhipha ukukabalaza kukhulu kakhulu futhi ehlele zantsi esingodini futhi lokho ukukabalaza kwenzani na lezo zinkonzo ezincane zazilaza iphimbo lika mama wazo izivu zami ziyalaza iphimbo lami washo inkonzo yayiseduze manje aziza manga kungena ngaphansi kwezincamo aziza manga kugijimela ngaphandle zingena ohlobweni oluthile lenqwaba yemfucumfucu zavela zalinde umama lokho umkristo afanele akwenze abone ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani ngakho futhi uma umama omdala eshaya emhlabathini lezo zinyawo ezinkulukazi icishe kanjalo wavele wantweza njengendiza enkulu enkulukazi ihlala phansi futhi waphonsa ikhanda lakhe emoyeni futhi waqabalaza futhi waphonsa lawo maphika amakhulu cishe amafidi ayishumi nane kusukala echophweni kuye echophweni ebanzi njengokusuka kulesi sixobo kuye kuleso zonke lezo zinkonzo ezincane zigijima njengawo wonke amandla futhi zaxumela go emaphikweni kamama wazo zafinyelela phansi ngo futhi zabambelela ngamazipho azo amancane zathatha imilonyana yazo emincane zabambelela kwelilodwa lalezo zimpaphe eziqinile phakathi lapho umama wavele wazithatha ngaphandle kokuvevezela kwalawo maphiko futhi waphakanyiselwa kulowo moya waqonda ngo emadwaleni ukuyozicashisela isiphepho esasiza.
Oh,
mfowethu, isiphepho sesisendele kakhulu. Izwani iphimbo lakhe liya kubiza. Phumane ePapiloni, zahlukaniseni. Ningabi abahlanganyeli bakhe. Izono zabo, ngizonamukela. Nizobanga amadodana namadodakazi kimi. Ngizoba uNkulunkulu kini. Asikhothamise amakhanda ethu imzuzwana nje ekuvaleni.
Heard that.
Amen. Nikuzwile lokho. Ilokho esikubiza ngesiprofethi ebandleni. Bangaba khona abanye lapha kulokhu kusa engaziyo ukuthi ukhona ubengathi inkosi uNkulunkulu iba nomusa kimi nakuba ngijoyine isonto ngikwenzile ukuvuma kodwa angazi ukuthi kuyini ukuzithulisa phambi kwakho futhi ngizwe iphimbo lakho lingihola futhi lingifundisa. Ngingengazi ukuthi ngenze njani uma ubunga khuluma kimi ngephimbo elizwakalayo ngingathanda ukwazi wena ukuze uzokhuluma nami futhi uqondise izindlela zami ningaze iphakamise izandla zenu manje nje futhi nithi uNkulunkulu iba nomusa.
The Lord bless you everywhere, hands everywhere.
Inkosi ikubusise yonke indawo izandla kuyo yonke indawo qhubekani nje niziphakamise kunjalo Inkosi yiba nomusa kimi ngiyakudinga kakhulu. Bangaba khona abanye ngaphambi nje kokuvala na uNkulunkulu uyazibona izandla zenu emuva lapho nelekazi nani nonke le emuva futhi abami emiqeni nokunye nokunye uNkulunkulu yalibona ngisho nasemsamo phezulu ngalapha.
Samuel said, Eli, did you call me?
futhi Samuel wathi Eli ungibizile na Eli wathi kabo ndodana yami angezange ngikubize
That wasn't me that spoke to your heart friend
Ngikungeyimi lo okhuluma enhlizweni yakho mkani lo bekungunkulunkulu
endula
nje futhi uthi inceku yakho yezwa futhi ngingenise kunakeleleni kwakho namhlanje uNkulunkulu makuthi mina kusukela kulobusuku ngibe ngowakho ngokuphelele
Eternal God lover of the soul creator of all things
Kunkulunkulu phakade mthandi womphefumulo mdalozo zonke izinto lapho lelo lihashazayo elincane iphimbo likaNkulunkulu elakhuluma kuSamueli elakhuluma kuSawulu elakhuluma kuPetru elakhuluma kuDanieli noIsaya umprofeti futhi kwehle njalo kudabula eminyakeni likhulumile futhi namhlanje kusene tabenakele Yazimbemhla umbe ezingamashumi amathathu noma amashumi amane noma mhlawumbe izandla ezingamashumi amahlanu zezoni namalunga ebandla nabantu abanokuxakaniseka baphakamise izandla zabo ningilabo bebelapha izolo busuku futhi balizwile iphimbo lakho lifika ngokuzwakalayo futhi manje namhlanje kuseni lelo phimbo lincane lifanayo likhuluma phansi kujuleni kwenhliziyo yabo baphakamise izandla zabo nezandla zabo zibheke ngase zulwini besho ukuthi banephutha futhi bafuna ukuba kahle ushile ezini lakho ukuthi akakho ngeze kimi uma baba wami ngamdonsi kuqala futhi bonke abazokuza ngizobanika ukuphila kuphakade futhi ngiyakumvusa ngosuku lokugcina wakwethembisa baba manje sibiza wena njengenceku yakho ukunikeza kulaba abaphakamise izandla zabo ukuphila kuphakade nenjabulo yaphakade
And may they live for thee all the days of their life, and at the end of the road of life's journey, enter into the joys of the Lord.
Futhi kwangathi bangaphilela wena zonke izinsuku zokuphila kwabo futhi ekupheleni kwendlela yohambo lwempilo bangene ezinjabulweni zenkosi siphe khona baba sikucela egameni lika Jesu nangenxa ka Jesu amen Bangakikini abamthale ngenhliziyo yenu yonke yonke nje inhliziyo na
Now in these little places here
manje kulezi zindawo ezincane lapha kanjena sengileyithi kodwa iBhayibheli lasho ukuthi sihlala ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu Umoya ongcwele uyafika ungena ezwini wehlele phansi wedlule ezethamelini futhi ungalibuka nje lapho lishanela phezulu kwabo libashintsha njengoba ngishilo ngiyakholela emadlingozini impela kodwa wena ini niyabona amadlingozi awakushintshe amadlingozi azofanele ahamba ayothi ngqupha kathi kuze kuthinte izimilo zobuwena yilokho okukushintshayo eboneni yini soni na ongakholwayo kunabaningi umuntu namhlanje one iziqu zeziqu zobuciko neziqu zobudokotela nePhD noLD abaphindwe kabili egameni labo futhi basalokhu beyizoni uyalazi iBhayibheli kusukela kuGenesis kuya esambulweni uyeshumayele epulpiti futhi esalokhu ekho abangakholwayo iBhayibheli lathi ongakholwayo usovele ulahliwe Buzo yedwa labo bantu uma bekholwa ukuthi umoya ongcwele ungowanamuhla ngani impela kunjalo uyakukholwa ukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuyikho na ngani impela kunjalo khona ke ungongakholwayo kunjalo uma umoya ongcwele kuwe angeke yini azifakazele ezwini lakhe uqobo na futhi uma umoya kuwe ufakaza ukuphambene kulokho uNkulunkulu athi kuyiqiniso kusiwo umoya kaKristu ungahle ubengo webandla likaKristu kodwa usiye kaKristu uze kuthi umoya wakho uthi amen kuzo zonke izithembiso esenziwe nguNkulunkulu
futhi
lapho ethembisa uPetru washo ngosuku lePentecost wathi phendukani nonke nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele Futhi uma umoya wakho uthi lokho kwakungokolunye usuku wathini umbhalo na ngokuba isithembiso ngesenu umJuda nesabantwana benu nakuba bakude owezizwe ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza isithembiso sifanayo Wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha futhi uma leyo kuyimfundiso yegatsha igatsha lokuqala igatsha lesibili lizofanele libe nemfundiso efanayo uthi imfundiso efanayo izoveza imiphumela efanayo futhi njengoba igatsha ngalinye livela emvinini lizoveza into efanayo ngiyajabula kulokhu kuze ngijabule kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ophilayo usakhuluma futhi ukhuluma kubantu futhi uqinisa izwi lakhe Siya ekozeni mpapathize emizuzwaneni mbala nje uma wafafaza wathelwa noma waciliswa nganoma yipi indlela kunasegameni lenkosi Jesu Kristu uphoselwe inselelo ukuba uze emanzini Manje uthi futhi Branham ngabe ubuqonde ukugitshela na yebo mfowethu ukufafaza ukukhulunywa ngakho eBhayibhelini akukho ndawo eBhayibhelini lapho noma kubani ake yafafazwa manje khumbulani lokhu ngibuzele lidesk iviki lonke Ngitholeleni lapho umuntu ayede ephepheleni ake afafazwa kukho ukuthethelela kwezono zabo ake athelwa kukho ukuthethelelwa kwezono zabo noma ake abaphathizwa ngokuciliswa egameni likaYise indodana umoya ongcwele ukho ukuthethelela kwezono zabo akukaze kube nomuntu owake wafafazwa wathelwa noma wabaphathizwa egameni likaYise indodana umoya ongcwele kuzo zonke izivalo zeBhayibheli qha bomnumzane Babe wakunabanye abantu ababhaphathizwa ngesinye isikhathi nguJohane umbhaphathizi futhi babengabhaphathizwanga kunoma yiliphi igama tobo futhi babhaphathizwa ngumuntu ofanayo owabhaphathiza uJesu Kodwa uPawulu ngekathi ehlangana nabo ezenzweni ishumi nesishiyagalolunye wabatshela ukuthi babefanele beze futhi baphinde babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu noma babengeke bawemukele umoya ongcwele okwamanje. Ngekathi uPetro thola abanye ababekade bemukele umoya ongcwele ngaphambili kokuba babebhaphathiziwe wabayala futhi wahlala nabo baze babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Lelo yiqiniso mngani. Ngiyazi abantu abaningi bathi manje Jesus only. Uyi Jesus only. Lokho yiphutha. Ngiyayikholwa nje imibhalo. Angesondi kunoma yiliphi lamahlelo. Futhi Jesus only ayibhaphathizi ngaleyo ndlela nokho. Baya bhaphathiza nje egameni likaJesu. IBhayibheli lathi inkosi uJesu Kristu. Baningi oJesu kodwa yinye kuphela inkosi uJesu Kristu. Niyabona yabo uKristu ungumesiya yabo futhi kunjalo. Futhi manje bangane manje ni 90 lapha kulokho ukusa awukaze ubhaphathizwe ngaleyo ndlela ongathi iphimbo elihashazayo likaNkulunkulu elincane lingakhuluma phansi ekuthileni komphefumulo futhi kungakhathaleki ukuthi umbhishobhi liphi ibandla noma yini enye into ekushoyo wozani futhi nilalele inkosi lowo ngumyalo wami kini futhi manje umfowethu Neville uzoya kuleli gumbi ukulungiselela inkonzo yobhaphathizo nalabo abalungiselela izinto abanye bamalungu bazohamba nami ngizoba nani phakathi lapho emzuzwini nje kodwa ngifuna labo abezayo manje lapho sizocula ngiyamuzwa umsindisi wami ebiza ngizohamba naye kungakhathaleki ukuthi yilipi ibandla ngizohamba naye kungakhathaleki ukuthi noma ubani ngizohamba naye yonke indlela ukuthi abesilisa benze indlela yabo baye kuleli gumbi futhi abesifazane benze indlela yabo kuleli gumbi njengoba sicula manje phela ke sizokhishwa ngokusemthethweni emzuzwaneni nje manje kulungile sonke kangekange manje ngiyamuzwa umsindisi wami biza manje abesilisa abahambe lapha abesifazane ngapha wamumsi abanye besifazane ngenani lapha nalaba abesifazane ngiyacela ngiyamuzwa umsindisi wami Yena izwile nayi phimbo lakhe Thatha isiphambano sami Futhi landele ungilandele Lapho
How do you really mean it?
Manje nikusho ngempela na? Ngizolandela Lapho ngiholela khona ngu landela la pege holela khona ngo landela ngohamba naye na manje njengoba ngisho lokhu mngani ngizwe iphimbo futhi uma iphimbo lingakhulumanga ngokwephimbo likaNkulunkulu lapha yiphimbo elingalungile kodwa izimvu zami ziyalazi iphimbo lami ngeza kanjani na nasi isizathu sokuthi uze ingenxa yokuthi igama lakho lafaka encwadini yokuphila iwundlu ngaphambi kokusekelwa kweze ibhayibheli lasho njalo cabanga ngomuntu ohlezi futhi owaziyo ukuthi lelo iqiniso levangeli futhi noko into ethize ibabambile bazi ukuthi mhlawumbe igama labo alifakwanga khona-ke ini na bangikhonza ngeze niyabo ngeze uthi ngiyindoda ethembekile ngithembekile lokho kuhlanganisa ilutshe nakho bangikhonza ngeze befundisa ifundise imiyalo yabantu ngilitshelile akekho umuntu owafafaza wathelwa noma wapaphathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele ebhayibhelini kuhloleni kutholeni uma kukhona woze uzongikhombisa emsamo namhlanje ebusuku khona-ke wenziwe ngaleyo ndlela ulandela isiko lomuntu futhi uma umuntu ethize kutshele ukuthi awu kuphuka futhi wenze ukuvuma kwakho uzokwemukela umoya ongcwele khona-ke lokho akulungile leyo yimfundiso eyenziwe ngumuntu ukhona umpaphathizo wamanzi wamanga ukhona umpaphathizo wakamoya ongcwele wamanga udeveli uzifanisa nawo ngoba uyakholwa uKayini ubaba wakhe wayekholwa njengoba kade sedlule kukho inzalo yenyoka isaqhubeka nenzalo yowesifazane nguKristu isaqhubeka kodwa akekho ongeza ngaphandle uma ubaba wami emdonsa manje cabanga ngabathile abahlezi lapha kulokhu kusa owaziyo ukuthi wabhaphathizwa ngokwamanga esivumweni khona somuntu futhi hayi ngokwebhayibheli nokuzalwa kwakho kokuqala kokuvuma kuyiphutha ungake ube kanjani ngolungile ngaphandle kokuthi ubuyele emuva bese uqala kahle na niyakhumbula ngaleli viki ngishumayelile kwakungenjalo kusukela ekuqaleni manje futhi uma ungeza iphimbo likhuluma kuwe lowo nguNkulunkulu ngoba libambisana nombhalo uma lingenjalo khona-ke kukhona uhlobo oluthile lwephimbo lingalungile likhuluma kuwe kodwa iphimbo lifanele lizokutshela ukuthi ulandele imithetho yebhayibheli akukho kufafaza akukho kuthela akukho okungokwamanga uma uqonde ngqo futhi ulandele imithetho yebhayibheli kwenzeni bangane uma kuthathe yonke into angikhathali ukuthi bekungabiza ini ngizobeka eceleni yonke into ukuba ngilandele inkosi uJesu ziyalizwa iphimbo lami izimvu zami zizolizwa futhi zizoza kimi futhi konke lokho okuzoza kimi ngiyobanika ukuphila okungula phakade futhi ngimvuze ngezinsuku zokugcina ngabe kunjalo na nakho khona kanke emibhalweni akekho ongakufakazisa ukuthi akunjalo lokho kunjalo akekho ongakufakazisa ukuthi akunjalo lokho nakho emandleni kamoya yenza izinto ezifanayo uJesu azenza nangu yena esithombeni insika yomlilo efanayo ihamba izithelo ezifanayo umoya ofanayo enamadlingozi afanayo isenzo ezifanayo izibonakaliso ezifanayo izimangaliso ezifanayo nakho lapho khona yizwani iphimbo likaNkulunkulu kulokhu kusa futhi iphimbo lathi Samuel wathi yebo nkosi yebo nkosi ngilapha nansi inceku yakho nansi inceku yakho ngizolandela uNkulunkulu akubusise nelekazi ngizo wena uthi futhi Branham wenza lokho kuqine ngokwesabekayo ngiqonde ukuthi kuqine kuphakathi kokuphila nokufa ngakho-ke ngifanele ngikwenze kuqine inkosi ibe nawe ngumkhuleko wami oqotho manje ngaphambi kokuba basuse ifenisha yesakhiwo lapha ukuba le ukuze nizobona umpaphathizo indawo ivulekile ngazo zonke isikhathi ngifuna ukufunda okunye khona ngqo okusuka emibhalweni ukuze nizobona ukuthi ngiyafunda uJesu Kristu esehlukweni seshumi nesithupha sikaMathewu ongcwele ngiyakholwa watshela uPetro ngikunika izikhiye zombuso wezulu noma yini oyibopha emhlabeni ngiyoyibopha ezulwini noma yini oyikhulula emhlabeni ngiyoyikhulula ezulwini nonke niyakwazi lokho na ngosuku lwePentecost lapho umbuso kaNkulunkulu wawusufike ekugcwaleni kwamandla awo niyakukholwa lokho na uPetro emile manje ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo wayengenazo ezikhiye zombuso ngabe kunjalo na wayenezikhiye zokufa nesihogo hhayi izikhiye zombuso kuti lapha yiloko akusho ngenkathi yeshumayela futhi babezizwa izinezi zinto futhi babeyenze lukhulu inhliziyo yabo lapha yiloko uNcamashiwo Petro akusho manje lalelisisani njengoba ngifunda imibhalo ukuze nizoqonda izenze sahluko sesibili khumbulani bangako belapha ukuze intshumayelo kwakungenjalo kusukela ekuqaleni na asibuyele ekuqaleni futhi sibone ukuthi ubhapathizo ubhapathizo ngempela uyini sifanele sibhapathizwe kanjani na sifafazwe sithelwe noma igameni likayise indodana umoya ongcwele kubulani ngiphosele inselelo noma yimuphi umfundisi noma yimuphi umbishopi noma ngubani noma kuphi noma ngasiphi isikhathi ukuba ngikhombise umbhalo owodwa lapho noma yimuphi umuntu ake afafazwa wathelwa noma wabhapathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele uvuliwe akukho emibhalweni
khabo
kungesamanga isivumokholo esenziwe esaqalwa yibandla likatolika ukufafaza wasungulwa yibandla likatolika cishe iminyaka engamakhulu ayisithupha ngemuva kokufa umfundi wokugcina uyise indodana umoya ongcwele kwaqala ukwenziwa ngesikhathi esifanayo ngoba abantu bekatolika bakhonza onkulunkulu abehlukene futhi benza uzinkuzintathu wamahhovisi kankulunkulu hhayi onkulunkulu abathathu uyise indodana nomoya ongcwele lobo buhedeni munye unkulunkulu ungabi nabanye unkulunkulu ngaphandle kwami yizwani o Israyeli ngiyinkosi unkulunkulu wenu unkulunkulu munye umJuda wasibuza ikuphi okungunkulunkulu wenu uyise indodana noma umoya ongcwele na munye kuphele wabo ngamahhovisi amathathu unkulunkulu ofanayo asebenza kuwo ezibonakalisa yena uqobo kuqala uyise ngeke kwathintwa kwalengiswa intabeni ngisho inkomazi noma isilwane ebesiyothinta intaba sasifanele sibulawe khona ke wehla ngoba wayefuna ukukhonzwa wasondela kakhudlwana kumuntu ngoba uba yindodana yomuntu unkulunkulu waye kuye
and when he did that then he said a little while
sike gathi kwenza lokho kona ke wathi kusezikashana neze ngeke lisangibona lokho niyongibona nina ngokuba mina isabizwana somuntu ngiyakuba nani ngisho kini kuze kube sekupheleni kuwezwe wathi ngivele kuNkulunkulu ini na inseke umlile ngibuyele kuNkulunkulu wakwenza wakwenza futhi kholeke lapho ekwenzile lokho wabuyela kuNkulunkulu kholeke sitshele uPawulu esifundweni sethu namhlanje kuseni esendleleni yakhe eyayidamaseku futhi wathola uPawulu ezathe emboqeni futhi wamshaya wamlahla phansi futhi lapho uPawulu ebheka phezulu waye yini na inseke umlile futhi ukukhanya okwakhipha amehlo akhe ubani uthi Jesu wenzani ngenkathi wayesemhlabeni futhi watshela wesifazane izono zakhe wenza zonke lezi zinto futhi wathi angenzi lutho ngaphandle uma ubaba engikhombisa kuqala bambuza bathi kungani ungehlele ezantsi lapho futhi uphulukise labo bantu ezantsi lapho na wedlula isixuku esikhulu lapho isishosha inyonga impumputhe noshabeneyo waphilisa indoda eyayini nkadaze yendlala ngeyesinye noma ukuthize ilele ohlakeni wathi kungani ungaphilisi sikejane sabo bonke na wathi ngiqinisile ngiqinisile uJohane ongcwele wesihlalo ushumile sishiyagalulunye manje ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indoda na ingenze lutho ngokwayo yo kuphela lokho ebona uyise ekwenza lokho indodana iyakwenza
here he has come again in this last days the scientific world can't denounce it
lapha ufikile futhi kaloli izinsuku zokugcina izwe lesayense ngeke lakusola ibandla ngeke lakusola nakho lapha kubuyela emuva ngqoko ngene ebandleni futhi kwenza into efanayo moya uNkulunkulu ufuna labo abazokhonza ngomoya nangeqiniso nangu lapha
Naku
akusho ngosuku lePentecost uPetro shumayela uJesu lo uNkulunkulu wamvuza lapho sonke sikofakazi sikofakazi na lapho ephakanyiselwe ngakwesulele sikaNkulunkulu esamukele kuyise isithembiso sikaMoya Ongcwele wakuthulula lokhu enikubonayo nenikuzwayo Ngokuba uDavida akenyukela ngezulwini kepha yena wathi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho
Therefore all the house of Israel know surely that God has made this
same
Jesus.
Lapho yonke yako Israyeli yazisise ukuthi uNkulunkulu umenzile uJesu ofanayo enambethele inkosi noKristu. Manje sebekuzwa lokhu lowo ngokungabantu abakholwayo sebekuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni bathi kuPetru na kwabanye abapostoli bathi abazalwane siyakwenza njani na Singaba nje futhi sibe kahle na qabo qabo qaphelani Petru unezikhiye embusweni manje ubatshela khona uNkulunkulu wathi ngizokubopha ezulwini uma ukubopha emhlabeni Petru wathi kubophe ndukani nonke nibhaphathize egameni likaJesu Kristu ukukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ngoba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nakubo bonke abakude kakhulu bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Omunye futhi umbhali iminyaka engamashumi amathathu nambili emva kwalokho uPawulu ngapha esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye uPawulu esedabule amazwe angasenhla Efesu uthole abafundi abathile futhi wathi kubo namamukela umoya ongcwele selokhu nakho lwayo na
Baptist let that sink into you
Mabaptisti lokho makuzike kini namamukela umoya ongcwele selokhu nakho lwayo na ngokuzalwa hayi ukuvuma Asazi lapho ukuba ukhona umoya ongcwele wathi kukuphi wabhaphathizwa ke babe kade bebhaphathiziwe kukaJohane uPaulu wathi kubo uJohane wabhaphathiza kukho ukuphenduka hayi ukuthethelela kwezono kukho ukuphenduka ethi wena ukholwe nguyena oza kuza ukuthi nguJesu Kristu futhi bekuzwa lokhu babhaphathizwa egameni leNkosi uJesu Kristu Futhi uPawulu esebekile izandla phezu kwabo futhi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo futhi bakhuluma ngezilimi badumisa uNkulunkulu manje ake nginithathe uPawulu ngivala incwadi yakhe kwabaseGalatiya bokuqala esishiya galombili noma kungaba yithina noma ingelozi evele ezulwini elishuma yeze ivangeli kunalelo esenivele nilizwile makabe kinina isiqalekiso
I might take you also to Corinthians, the 14th chapter, 38th verse, where it said,
Ngingahle nginiyise futhi kwabaseKorinte esahluko seshumi nane ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili lapho lathi uma umuntu wezisho ungokomoya noma umprofeti makaqonde ukuthi lokhu lokho enginilobela khona kungumyalo wenkosi kepha uma yena engazi nje makahlale engazi Sizokwenzani ngakho na bonke ubufakazi obubonakalayo bengisendaweni yakho futhi angibhaphathizwanga ngokwendlela yompaphathizo wobuKristu ukakhathalekile ukuthi ibandla lami lacabangani noma umama wami wacabangani ngifuna ukwazi ukuthi inkosi yami iyala ini Nkosi Jesu ungokwakho manje futhi ngiyakhuleka ukuthi uzosebenza kuye yonke inhliziyo futhi nikeza laba abasechibini ukuba babhaphathizwe umoya ongcwele njengoba belindele wena. Ngegama likaJesu sinikele isicuku kuwe ukuthi ngalolo suku Nkosi kwangathi ngingebe necala kodwa ngikhululeke egazini labo bonke abantu kungesikho ukuma ngesiko elithile noma ihlelo elithile noma inhlangano kodwa ngokuma ngasezwini lakho amen